This message, That Day on Calvary, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, September 25, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA.
Gbeda sisia, gbemagbe le Calvaria, nye esi novi ngutu William Marion Branham de gbefa le kwasiragbe undi anyonyo blavovo atolia fe akpere kalafa sheke bladia me, le Branham fe agbadome, le Jeffersonville, Indiana, USA.
Thank you, Brother Neville. God bless you, Brother Neville. Thank you very much. Good morning, friends. It's a privilege to be here at the tabernacle again this morning to serve the Lord in the way of preaching the word and praying for the sick. And I am very grateful for this day.
Akpenao noving to Neville. Mauna irao noving to Neville. Akpenao gede. Ndinami honyo. Enye mon kwakwabe magan no akbadome le afisia ndisia ake be masubo afetola le nyalafe gbefade de kple gbedodorade dolela uta fe monu eye meda akpe gede de nkekesia ta.
And I was amazed just as I come in, a brother walked up and said, I don't want to be like the unworthy leper that was healed. It's Brother Wright. I prayed for him, and the Lord has healed him completely.
Ke metia esime gede me noving tuare sova ngogbe kheglobe nyeme dibe mano abe anyijela majemaje singo dagbelela o noving tu ratie medogbera de eta eye afeto dagbele kenken.
And he came up weeping to shake my hand and say that he would want to thank the Lord for being healed. He wanted to return and give thanks. It's all gone. He's perfectly well now. We are grateful for those testimonies.
Ale wo zovango ple avi hevana asim globena bena yedibe yadakpe na afeto be yekpo doyoyo edibe yatrova adakpe evokenkem efe lama simply bo azon mie dakpe re nenam dasedidi wota.
And Charlie, you and Brother Jeffries, if you wish to come up here and take these seats up here. And you're more than welcome, so you won't have to stand. The other brother there, Brother Woods, just come up here. There's a little couple of places here on the bench, so you won't have to stand up. I believe a couple places here. And yes, you could be more than welcome to come and take these places.
Ke Charlie, wokle noving to Jeffrey. Ne aje miangula mi van ngogbe afi siabe miakhozi kwisiwo le ngogbe afi. Ke miawe son kakaka. Ke melebe miano titre o. Noving to keme sila afi maha. Prayer noving to wood, mi zova ngogbe afiko, mienye, nofe vesue ade wenye si, le benchi ajila afisia, ekema ma lebe mi anotitre nu o, mekwe sebe, nofe vele afisia, eye, miawe zonka kakabe miava kon nofe sia o.
We are glad, I believe it was said one time, I was happy when they said unto me, God bless you.
I'd like to be closer to the preacher.
Thank you. I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
Amen.
That's the Christian's privilege and joy to go to the house of the Lord.
Miekpo jijobe, mekwesebe wok bloriade yikpo bena, jijom, esime wok blonam bena, mauna ira unovingutu, akpenao, jijom, esime wok blonam bena, minamya Yehoa feme, eye enye Kristo tofo gomokpokpo, ple jijo.
Looking around, seeing so many of my friends in this morning, I am highly elated over this. I'm glad to see Brother and Sister Dawkins here from Ohio. I see Brother and Sister Armstrong back there all the way from Ohio. God bless you all too.
Asima tanku hele honye gede okpom ndisiala, enye nusi jojina mungto, Ji jombe makpo novingutu kle novingyonu doh le afisia woto Ohio. Mele novingutu kle novingyonu Armstrong pom le magbe afime woto keke Ohio ke mauna yira miyao katan ha.
And just looking around, you see so many, it'd be kind of hard to get all their names. Sister Hoover, we're glad to see you in this morning from down in Kentucky. And Charlie and Nellie, Brother Jeffries and his family, and just so many in from out of the city.
Hey, oh, esu be na de ŋkuko na kpɔ ame geɖewo esese fie be maɖo ŋkuwo katã ƒe ŋkɔdzi nɔvi nyɔnu hova enye dzidzɔ na mí be míekpɔ wò le xɔame ŋdi sia etso kentuki ɖake kple shari kple neli nɔvi ŋutsu jeffrey kple eƒe ƒomea kple ame geɖe siwo tso du sia godo va la.
So we're expecting a great time in the Lord this morning, expecting God to meet us in a way to bless our souls and to minister to us the things that we have need of.
Ale mie kpɔ mɔ be miawɔ eyi nyuie ŋudɔ ŋdi sia le aƒetɔ la me eye mie le mɔ kpɔm be Mawu na do go mi le mɔnu aɖe me be wòayra miaƒe luƒɔwo ahatsɔ nu siwo hiã mi la awɔ subɔsubɔ doe na mi.
And as I view around over the place, if I go to call in all my friends around here, I take most of the morning saying different ones.
Eye si me tsa ŋku godo kpɔ teƒea la, ne me be ma yɔ xɔ nyewo katã le afi sia la, ma xɔ ŋdia katã klui anɔ amewo ƒe nya gblɔm ɖeka ɖeka.
Makes me feel good to get back to church to see all the people in. Get to meet. What will it be when we get to heaven and we meet there? For that great time of everlasting, eternal fellowship together around the throne of God and the very blessings that we have all cherished.
Ewɔm nyuie be megatrɔ va hamea me hekpɔ be amewo katã li be miegakpe aleke wòanɔ ne mieva ɖo dziƒo eye miekpe le afi ma hena eyiyi dzi anyi mategbee le hadede ɖeka mavɔmavɔ me aƒo xlã Mawu ƒe fiazikpui la kpakple yayra vavãtɔ siwo mi katã mielɔna vevie ŋutɔ ma hã.
We there will be made unto his likeness and in his image and with his spirit upon us to worship and serve him for all eternity. Never to grow tired.
Wawɔ mi le afi ma ɖe eƒe nɔnɔme nu eye míaɖi eya ma eye eƒe gbɔgbɔ anɔ mía dzi ale be míakafui eye míasubɔe le mavɔmavɔ la katã me eye ɖeɖi mate mía ŋu o.
Just think there's not anything that you can think of that you like to do, but what once in a while you tire in doing it. Charlie, I guess you and I would squirrel hunt more than anything that we like to do in the way of that, but you know, you get tired doing it.
Mi bue ŋuti kpɔ. Naneke meli si na susu be yedi be yawɔ eye ɖeɖi ma va te ŋu wo ɣea ɖe yi le ewɔwɔ me o. Charli, me susu be nye kpli wo mielɔa adedada kadzidɔawo tsɔ nu sia nu si mielɔna le numago me gake la minya esia wɔwɔ hã tia ɖeɖi ame ŋu.
And I like to hike, get into the mountains and just hike, but I get tired sometimes. I want to do something else.
Eye me lɔna be. Be ma zɔn kametete zɔli ayi ɖe towo dzi ko be ma de kame gake ɖeɖi tia ŋu nye ɣe aɖewo yi ale nadi ko be yagawɔ nu bubu.
And I like to drive. Sometimes I get feeling kind of tired and wore out and nerves on edge. I'll just jump my car and take out and hold to the steering wheel going down the road singing, I'm so glad that I can say I'm one of them or something.
Ke me lɔ avu kuku. Ya ɖo yi la eva wɔ na ma abe ɖeɖeɖi ete ŋu nye eye nu hã tsikɔ nam ŋutɔ ale be nye susu me xɔa dzo ke ɖeko metia kpɔ dze nye ʋu me aho adzo eye melé na sitia la sesie anɔ yiyim le mɔa dzi anɔ hadzim be dzi le dzɔyem be magblɔ be mele wo me alo naneko.
Just gripping that wheel and singing and stomping my foot and shouting and well, after a while I get tired and then I return back home start something else.
Ale sitia ma ko sesie anɔ ha dzim lelele anɔ nye afɔ ƒom anɔ ɣli dom ke enyo madidi o ko la etiam ale megatrɔ yi aƒe me hegadzia nu bubu gɔme.
But when we get to worship in God in that new kingdom, there'll never be a tired moment. Just will always be a blessing just on and on.
Gake ne mieva dze Mawu kafukafu le fiaɖuƒe yeye ma me la eyiyi aɖeke manɔ anyi si ɖeɖi ate mia ŋu o ɖeko wòanye yayra tsɔ yi dzi ɖaɖaa.
Of course we'll be changed then, we'll not be like we are now, we'll be different creatures than we are at this time, so we are happy.
Ke ele me bena le ma yi la wotrɔ míaƒe nɔnɔme mia ganɔ abe ale si mie le fifia ene o, mia to vovo, anye nuwɔwɔ si to vovo na esi mie nye le ɣeyiɣi sia me, esia ta dzi le mia dzɔm ɖo.
I was just thinking, I don't know whether I recorded this or not, Brother Charlie, some time ago I was down in Kentucky with him and he said, Brother Bram, you think in the millennium you and I will squirrel hunt? I said, I don't think so, Charlie.
Menɔ ta me bum, nye menya ne megbugbɔgblɔ nya sia kpɔ lo alo nye megblɔ o. Nɔvi ŋutsu Charlie ɣe aɖe yi va yi la, nye kpakpli mie nɔ Kentucky, eye wògblɔ be, nɔvi ŋutsu Branham, ɖe susu be le millennium me la, nye kpakpli o miada ade kadzidɔ wɔa. Meɖo ŋu nɛ be, nye mebui nenema o, Charlie.
Said, well, we liked it so well, said, you think we will when we get in the millennium? I said, no, won't be nothing killed in the millennium.
Ebe, enyo mie lɔ esia ŋutɔ. Ebe, wo ya de, ebu be mia yi esia dzi ne mie va ɖo millennium mea. Mebe, o mele naneke wu ge le millennium me o.
And he said, well, we just liked it. I said, Charlie, what if I could convince you that one time you were a hog and you had raised to a higher being, to being a human being, would you ever want to go back and enjoy the pleasures of a hog? He said, no.
Eye wo gblɔ be, de konu sia dzɔ dzi na mi. Me gblɔ be, Charlie, aleke wɔnɔ ne mate ŋu aƒoe ɖe nuɔ be enye hakpɔ va yi, xe va zu nugbagbe si kɔkɔ wu hafi va zu amegbetɔ. Ɖe nagayi alo nadi be yeagatrɔ yi ha ƒe vivi sese gbɔa. Ebe kpawo.
I said, see, you'd be so much higher than the hog now you're human. You never want to be a hog anymore. I said, I multiply that by 10,000. That's what you'll be when you're changed from here to what you will be. You'll never want to be human again.
Megblɔ nɛ be, ekpea, azɔ ezu nu si kɔkɔ wu habo, enye amegbetɔ, magadi be yeagatrɔ zu ha kpɔ gbe ɖe o. Megblɔ be, azɔa, tsɔ nu sia zigbɔ zi akpe ewo, ke nenema nanɔ ne eɖɔli nɔnɔme tso nu si nenye fifia la me hezu nu si nava nye la, magadi kpɔ gbe ɖe be yeagazu amegbetɔ o.
That's right. It'll be something different. I'm so glad just for the thoughts of it, knowing that someday we will climb higher.
Esia le teƒe, anye nane si to vovo. Esia ŋu bubu ɖeɖe ko doa dzidzɔ nam ŋutɔ, be manye be gbe ɖeka la, mialia ayi kɔkɔƒe wu.
Well, now, if the Lord is willing, next Sunday, which will be about, then I'm going to leave to go out into Wyoming with a good friend, or out into Idaho with a good friend of mine, Brother Minor Argan Bright, Brother Clayton Sonmore, the Christian businessman.
Enyo azo, ne afoto lola, kosira gbesi gbona la, esi atede, ekema mele jojoge, ayide Wyoming, ple khonye veviade, alo ayi Idaho, ple khonye veviade, noving to Mina Argan Bright, noving to Clayton Sonmore,
next week, week after next, it is now the 7th, I'm to be in Dallas, Texas, at the Voice of Healing Convention. And my speaking night is the 7th.
Kosira sigbona. Kosira si aje sigbona la yome. Esi anye ngletiafe nkeke adrelia to esi ajila. Elebe, bema no Dallas, Texas. Le doyoyo fwe gbedidi takpekpe gan la me. Eye zansime ma degbe fwa la inge nkeke adrelia.
And then I'll return back to go over into Idaho with Brother Argan Bright and the Christian businessman. Maybe have one night at Minneapolis before we leave. And then one Christian businessman's breakfast.
Emegbe la magatro akbo. Va yi ɖe Idaho kple nɔvi ŋutsu Angabrat kpakple kristotɔ asitsalawo. Eye ɖewo mahi mawɔsã ɖeka le Minneapolis hafi miadzo awɔ kristotɔ asitsalawo ƒe ŋdinuɖuɖu ɖeka hã.
The Lord is willing, next Sunday morning I want to be back here at Tabernacle again. And if that's permissible and be the will of the Lord, I want to speak on the subject of the whirlwind in the wind. If the Lord is willing. It seemed to be on my heart all week.
Ne afoto lola, kosira ngdi sigbona la, medibe magatrova agbadoa me afi, ne modede anno engu eye wanya afoto folo lonula, eye medzi be maƒo nu le tanya sia ŋu be yali si le yaƒoƒo me ne aƒetɔ lɔ la ewɔ abe nu sia le nye dzidzi le kɔsiɖa katã me.
And the other morning, real early, about 4 o'clock in the morning, I waked up and I got this thought, that day on Calvary. And I want to speak on that this morning. That day on Calvary.
Ke nyitsɔ ŋdi la, enye fɔŋli ŋutɔ, anɔ abe ŋdi ga ene me ene, mefɔ eye susu sia va nam be gbemagbe le Calvaria. Eye medzi be maƒo nu tso eŋuti le ŋdi sia gbemagbe le Calvaria.
And now for this reading, let's turn now in our Bibles in the scripture to the Gospel of St. Matthew at the 27th chapter.
Ke azɔ xena nu xexlẽ la, mina míaʋu esia le ŋɔŋlɔa me le míaƒe bibliawo me azɔ. Le Mateo kɔkɔe ƒe nyanyuia ƒe tabla vevɔ adrelia me.
And we'll begin with the 27th verse and read a portion of this scripture to get our backgrounds. And then we'll start right away, and after the preaching service, then we're going to have prayer for the sick.
Eye míadze gɔme kple kukui bla vevɔ adrelia, ale míaxlẽ ŋɔŋlɔ sia ƒe akpa aɖe ko. Be wanye míaƒe gɔmeɖokpe ke míadze gɔme si ɖeka ke le Mawu nyagbɔgblɔ ƒe subɔsubɔdɔ vɔ megbe la míawɔ gbedodoɖa ɖe dɔnɔwo ta.
And all since the last time here, just bringing back in pattering of my new type of ministry, I had more return testimonies from that meeting than I have in any for a long time.
Eye o tso zi mamlɛtɔ dzi le afi sia la, esi megbugbɔ nu si ku ɖe nye subɔsubɔdɔ yeye la ŋuti vɛ la, ɖaseɖiɖi geɖewo tso takpekpe ma ŋu trɔ va gbɔnye wu esi mexɔ tso ɖe sia ɖe ŋu le ɣeyiɣi didi aɖe me.
There's something about that you must contact the person, regardless of how much supernaturally shown, but see, healing has to lay upon the individual's faith.
Nane ku ɖe eŋuti bena nado ka kple amea, metso nukunu nani si ɖe fia la gbɔ o, gakea mikpuia, ele be dɔyɔyɔ natu ɖe ame ŋutɔ ɖeka ƒe xɔse dzi.
Now if the individual has faith and they see like the Holy Spirit go over the audience and say certain things happen, and that you're such and such a name and you come from such a place and a certain thing that you've done and it will be this way and see all of it happen just that way, yet the individual sitting there should look up and say, that has to be God, I accept my healing.
Azone amea ŋutɔ ɖo xɔse la, eye wokpɔnɛ sigbe ne gbɔgbɔ kɔkɔe yi ɖe toɖolawo dome hegblɔ be nu si kple nu keme dzɔ la, eye be ŋkɔwoe nye ale kple ale, eye netso teƒe aleke, eye nane li si ne wɔ. Eye alia ye wova me ke miakpɔe be nua katã ava me nenema pepepe ke hã la ele be amea ŋutɔ si nɔ anyi ɖe afi ma la na wu mo dzi agblɔ be Mawu kokoko nu sia anye melɔ ɖe nye dɔyɔyɔ dzi.
But instead of that, the individual says, lay hands on me and pray for me, so I'll be healed. But that's the way we're taught here in America, and so to believe that, and that's certainly scriptural.
Ke le esia teƒe la, amea agblɔ boŋ bena da asi ɖe dzinye eye nado gbe ɖa ɖe tanye ekema makpɔ dɔyɔyɔ. Ke nenema yewo fia mi le Amerika afii eye eya ta woxɔ ne sena nenema. Ke kaka ɖe dzitoe la, esia tso ŋɔŋlɔa me.
But now we find in Africa and different places, just let something like that happen, the whole audience reaches right up at one time, accepts her healing. Because they haven't been taught nothing. See, they haven't even been taught healing.
Ke azɔ míekpɔ le Afrika kple teƒe bubuwo bena, esuko bena nana numatɔgbi na dzɔko, ekema toɖolawo katã do asi ɖa ale zi ɖeka numake, ahaxɔ woƒe dɔyɔyɔ, elabena womefia wo naneke tã o, nyikpuia, womefia wo dɔyɔyɔ titi hã o.
And then when they see that, they know that there's a God that lives, and if he lives, he's supreme, and he heals, and that's it. Because the basis is already laid, the foundations that he is a healer and heals the people.
Eyata na wo kwela wo jia si bena mawa de li si le agbe kena ele agbe la e fonu okata hata eye e yuado ke nenamae elabena wo dro nu agome anyi hoho sinye gome dokpe bena enye doyola si yuado amu.
Then when they see his presence working through his church, then they say that settles it. That's all we need. But we've been taught laying hands on the sick and things like that. That's the reason it doesn't work so good in America.
Ekema na okpo efe anyi nono wole do wom le efe ha me amala ekema o gbona bona ke evo nusi akata ko hiami gakela o fiami asida dare do no oji ple nusi o so ple asia susuma ta e meje aji nwe le America o.
Now remember, next Sunday morning, the Lord willing, Brother Neville will announce it, of course.
Amen.
A whirlwind in the wind.
Azo, mi don kujibe, kwa sira si gbona ngdi na afoto lola, novi ngutu nevi la degbefa siyata, ke e ya enye, yali sile ya fufume.
Now, I was giving you a little time to turn in your scriptures to Matthew 27. Let's begin reading at the 27th verse of St. Matthew's Gospel. Now let's listen close to the reading.
Azo, de menami gamebe miyafu miyafu ngonglola, de Matthew tabla vovo adreme. Minami aje hekele to, toku kubla vovo adre liaji, le Matthew kokwefe nyanyuame. Azo, minami adro to nye asenu hekele la.
And the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him and put on him a scarlet robe.
Tete mom fiala kple asrafo tso Yesu. Eye wok ple yide vondrofe. Eye asrafo habli bola katan fufude enguti. Eye wode awule enguti. Eye woto awujin vlaya hedone.
And when they had plaited a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews."
Eye woto ngu heti hedrone. Eye woto ayeti de nudusimene. Eye woto klode fengkume. Dufeng le nguti globena. Mie dogbena u. Yuda tofe fia.
And they spit upon him and took the reed and smote him on the head.
Eye wo de tade enguti. Eye wo ho ayetilal futamene.
After that they had mocked him, they took the robe off from him and put on his own raiment on him and led him away to crucify him.
Eye esi wo du feng le enguti vola. Wo de awuflaya la le engu. Eye wo gato yeng tofe awu wo to done. Eye wo kple yi nakakla gede ati nguti.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon, by name. Him they compelled to bear his cross.
Ke esi wo dogo yi nala. Wo kpo ngutu ade si to kirine. Ame si feng kwa nye Simon. Eye wo zie ya majibena wato ati to galane.
And when they were gone unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, they gave him vinegar to drink mingled with gall. When he had tasted thereof, he would not drink.
Eye esi wodrofo, wodro afisi woyonaba Golgotha, si gomoenye ameta kolifola. Woto ahatiti kple veve totodronu ne. Eye, esi wodro ekpola, ekbebe yemele enogeo.
And they crucified him, and parted his garments, and cast lots, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, "They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots."
Eye, esi woklede atingu vomegbela, woma efe awu ome. Eye, ale wojije nude woji bena. Wawu nyasinya glondila nubena. Womanye awu wode wone wodome. eye wodzidze nu ɖe nye awuʋlaya la dzi.
Sitting down, they watched him there and set over his head an accusation written, "This is Jesus, the King of the Jews."
Eye wobɔbɔ nɔ anyi ɖe afi ma le eŋu zɔm, eye woŋlɔ eƒe nutsonya ɖo tagbɔ nɛ bena Yesu Yudatɔwo ƒe fia lae nye si.
Then there were two thieves crucified with him, one on the right hand and the other on the left.
Eye wokla adzodala eve ɖe ati ŋu kpe ɖe eŋuti. Deka le eƒe nuɖusi me, eye deka le miame.
And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying, "Thou that destroyed the temple and buildeth it in 3 days, say thyself, if thou be the Son of God, come down from the cross."
Eye ame siwo le eŋuti tom le yiyim la do dinu nɛ le ta ʋuʋum, eye wole gbɔgblɔm bena wo ame si le Mawu xɔ la gbam gale etum le ŋkeke etɔa gbe ɖe ɖokuiwo nenye be Mawu vi nenye la ekema di le atitsoga la ŋuti.
Likewise also the chief priests mocking him with the scribes and elders said, "He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him."
Nenema ke nunɔlagãwo kpakple agbalẽfialawo kple dumemegãwo le fewu ɖum le eŋuti le gbɔgblɔm bena eɖe ame bubuwo eye mate ŋu aɖe ye ŋutɔ ɖokui o. Nenye Israel ƒe fia wònye la, ekema ne ɖi le atitsoga la ŋuti azɔ eye míaxɔ edzi ase.
He trusted in God. Let him deliver him now. If he will save him, for he said, "I am the Son of God."
Edo dzi ɖe Mawu ŋuti, eya na ɖi azɔ ne aɖi, elabena egblɔ be Mawu vi yenye.
The thieves also which were crucified with him cast the same in their teeth, in his teeth.
Nenema ke adzodala siwo wokla ɖe ati ŋu kpe ɖe eŋuti la hã wodui, edui.
Now, from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour. About the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Elala, Elala, lama sabachthani." That is to say, my God, why hast thou forsaken me?"
Keto gafofo adelia dzi la, zado keli do ɖe anyigba la katã dzi va se ɖe gafofo asiekelia dzi. Eye le gafofo asiekelia dzi, Yesu do ɣli kple gbe sesiẽ bena, "Eli, Eli, lama sabachthani," si gɔme nye, nye Mawu, nu ka ŋuti nègblẽm ɖi mahã?"
Some of them that stood there, when they heard that, said, "This man called for Elias." And straightway one ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink.
Ke esi ame siwo le tsitre ɖe afi ma dometɔ aɖewo si la, wogblɔ bena ame sia le Elia yɔm, eye enumake wo dometɔ ɖeka ƒu du yi ɖatsɔ ƒumekuta, eye wòkɔ ahatsitsi ɖe eme fũu, eye wòtsɔe ɖo ayetinu hekpe nɛ.
The rest said, "Let be, let us see whether Elias will come and save him."
Ke ame mamlɛawo gblɔ bena, "Ɖe asi le eŋu, nane míakpɔe abe Elia ava ɖi ene."
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. The graves were opened, and many bodies of the saints that slept arose and came out of the grave after his resurrection, and went into the holy city and appeared unto many.
Eye Yesu gado ɣli kple gbe sesiẽ, eye wòtsɔ eƒe gbɔgbɔ hena. Eye kpɔ ɖa, Mawu xɔmetsovɔ la dze ɖe eve tso tagbɔ va se ɖe egɔme, eye anyigba ʋuʋu, eye ekpe gbadzawo wo, eye yodo wo nu vu eye amekoko gede si wo do alola ƒe ŋutilã wo tsitre eye esi wo dogo tso yodo wo me le eƒe fɔfɔ megbe la wo yi ɖe dukɔkɔe la me eye wo ɖe wo ɖokuiwo fia ame geɖewo.
Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, truly, this was the Son of God.
Ke esi aʋafia la kple ame siwo kpe ɖe eŋuti hele Yesu dzɔm la kpɔ anyigba ʋuʋu kple nu siwo va dzɔ la wovɔ ŋutɔ hegblɔ bena nyateƒe Mawu vie nye sia.
Let us bow our heads just a moment for prayer.
Mina mia bobo tasen hena gbedodo da.
Lord, we know that thou art God, and it, after reading this sacred and holy word, we can still see that your nature has not changed. You are always God.
Afeto. Mienye bena wenye mau. Eye nusia. Esi mie hle nyakokwe jadje sia vola. Mia gatengu akwe be wo jojome metro. Mau kone nyeda.
And it seemed like that Jesus was not going to have any help. That he was taken by wicked hands and must hacked to pieces and spit upon and mocked and hanging on the cross, bleeding, dying.
Ke ewa abe de Yesu ma mele xona me adeke kpoge o. Eye bena echi ame vodi o simek. Eye wo vuvu pete he de ta de enguti, du feng le enguti, he kle de atito gangu. Vuno si sim le engu, wono kudofum.
And seemed like there was no help nowhere. See, even he cried himself, my God, why hast thou forsaken me?
Ke ewa abede, pekpede ngwa deke me la fiade kene wo ene. Vasede si me yeng to dogli gohank bena. Nye mau, nu kanguti nekblem di.
But you act in the moment that when nothing else can act.
Ke ewo anu le yi sima naneke magatengu adezo.
We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we cannot cross, if we have any mountains we cannot go through, God specializes in doing things that others cannot do.
Wonna mye nyabana afoto ne tosisi adeli simi atengu atola. Ne toa de li si me mi atengu ato la. Ma u nya dosio amabubu o ma tengu a wawala nguti.
You are a specialist on the job. For you know the reason of that day on Calvary. You being God the infinite one knew this hour must come.
We nye ame sinye donyala le doame. Elabena enya susisi ta Calvary ankeke la jodo. Esi nenye mawu amesi sepedome lina utala, enyabe gafuposia ava.
But when it was fulfilled, then you showed you were God. You showed who was boss.
Ke esi wovamela, ekema ede fiabe ye enye mawu, ede amesi nye afetola fia.
You shook the earth and the saints that slept in the ground come out. You blackened the sun in the night. As the darkness of night, showing that you were God, but you seem to be silent so long.
Evuvu anyigba eye amekokwe si o dolo le anyigba mela dogo. Ena e do viviti le zame. Ela bena zafe viviti di fiabe nenye mau. Gake ete abe de zidodwe tefe didi ene.
Let us from this draw this conclusion that as long as we are walking in the Spirit, led by the hand of God, no matter what seems to be wrong, yet we are facing Calvary, God will speak in the right hour, at the right time.
Nabe lenu siame miyavanya metoto siagbo bena. zi ale si mienya le zozom le gbogbo me ko la. Eye ma ufo asi le miak plom la. Me ku de nu si je abe gbegblem wo le nengu wo la. Togbo be miak pen kume kple kalvaria ha. Ma u afonu le gafofo nye toji. Le yi nye toji.
Now, Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses. We would ask for your Spirit to lead us. Lead us as the dove led the lamb.
Azom mau, mie le totoke biam de mia ponu von okle jida daota. Mie le wok bok bo biam be wak plomi. Plomi abe ale si ahonek plo ale viene.
Let us be obedient to whatever may befall us, knowing this, that God works all things well, and know that it'll be all right.
Na be mia droto le nusia nusia jore mia jila me. Aha nyan siabena, ma wu wanu okata anyue. Eye, mia nyabena, eme anyonami.
Be with us today in this service. We pray that you'll save those who are in condition to be saved and are seeking for salvation. Fill those with eternal life who are seeking such.
No anyi klimi le egbe fosubo subo siame. Mie le gbe domra be na de amesio le de defe nonome me. He le de de kpokpo dim la. Yo amesio le nenem nu siawo dim pakple agbe mavo.
We pray that you'll heal those that are sick and afflicted, amen, that have come seeking healing.
Thank you, Lord.
And we'll praise thee for it. We ask it in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ.
Thank you, Lord.
Amen.
Amen. Mie bia esia le vio Yesu Kristo mia de la fenko ame. Amen.
Now in the speaking this morning, we wish to call your attention to the text I've chosen to speak from, That Day on Calvary.
Azon le nufofo mengdi sia la. Mie di be mia ghe, mia fe susu ova tanya si metia be ma fonu le lakbo. Be magbe le Calvaria.
It seems like it would be a little out of season. This should be on Good Friday. Calvary should be remembered every day.
Evako abenane simevade azagbe nyuto jiwo la ene. Dewo jebe egbe nanye fira kokwe hafi. Elebe wadro nku Calvary agbe siagbe.
And we've heard so much about it, read so much about it. Preachers has preached on it. Since the beginning of time, singers have sang of it through the ages. Prophets foretold it 4,000 years before it ever happened. And the prophets of this day point back to when it did happen.
Kemye senga tu enguti fun, klenu tu enguti fun, ma unya glolao glo ma unya le enguti to gbaregbeke, hajilao jiaha tu enguti to akbeno ya okata me. Nyagblori la ok blen dadi fe akbe enne gohan afi ova jo. Eye, ekbe nyagblori la ok fia asi esi yi wo jova yi.
It's such an important day. It's one of the most important days of all the days that God ever let dawn on the earth.
Enye nkeke ve vi ade nto. Enye nkeke ve vi le nkeke si o ma udode anyigbanji la dume.
And if it's so important to the human race, Calvary, I think it's good for us to go back and examine it and see just what it means to us.
Kana esia le vevie na ame fome ane na magbegbe la, Calvary la, mebube anyona mi be mia troyi, megbe, ala nkure nguti akbo gom sese sile esi na mia wo.
For I'm sure at this late hour that we're living, we are seeking every importance of God that we can know.
Ela bena me kadeji be le gafofo mle to simemie le agbele la. Mie le nouvevie de sia de simia tengo anya be enye mau tola dim.
All that we can find out, we are here to learn of it. To see what is for us and what God has done for us. And see what He's promised to do for us.
Eye mie le afi sia be mia srɔ nu tso esi katã ko mia te ŋu akpɔ la me. Be mia kpɔ nu si nye mia tɔ kple nu si Mawu wɔ na mi. Eye mia kpɔ nu si ƒe ŋugbe wòdo na mi la.
And that's what we come to church for. That's why the preacher preaches. That's why he studies and meditates in the scripture and seeks for inspiration is because he is a public servant to God's people.
Ke ema tae mie va solime do. Ema tae mawu nya gblɔ la gblɔ mawu nya do. Ema tae wo srɔa nu he dia ngble le ngɔngla nguti eye wo tia gbɔgbɔ da meme do. Elabena esi wo nye mawu tɔwo ƒe subɔla le hadome tae.
And he's trying to find something that will that God would have to say to his people. Something that would help them.
Eye edi agbagba be ya kpɔ nane si anye si dze be mawu na gblɔ na etɔwo nane si akpe ɖe wo ŋuti.
Maybe it might be condemn them in their sins, but would be a help to raise them up if they might forsake their sin and then raise up to serve the Lord. And ministers should seek these things.
Domahi atengwa anye be abufo de wo ponvo ota. Gake anye kpekpe ɖe ŋusi afɔ wo de te. Be wa gble wo ponvo odi. Eye wa chitre asubo afeto. Ke ele be o sofo na di nusiawo.
And this day being so important, one of the greatest days, let us look at three different things that day meant to us. We could take hundreds.
Ke esi nkeke sia nye nkeke vevi kple nkeke gãtɔwo kekeake dometɔ ɖeka na mi ale gbegbe la. Mina miakpɔ nu vovovo etɔ̃ si nkeke sia nye na mi la. Miate ŋu axlẽ alafa alafawo.
But this morning I have just chosen three different vital things that we want to look at for the next few moments that Calvary meant to us.
Gake ŋdi sia la, metia nu vevi ɖeka ɖeka etɔ̃ siwo miedi be miakpɔ le ɣeyiɣi ʋe siwo gbɔna la me, nu si Kalvaria nye na mi.
And I pray that it'll condemn every sinner that's present. That'll make every saint go on to his knees. That'll make every sick person raise his faith to God.
Hallelujah.
And walk away healed.
Eye mele gbedom ɖa be esia na bu fɔ nu vɔ wɔla ɖe sia ɖe si le afi sia awɔe be ame kɔkɔe ɖe sia ɖe nayi ɖe klo dzi esi ado dɔléla ɖe sia ɖe ƒe xɔse ɖe dzi ayi mawu gbɔ ale be wòazɔ adzo ahaya.
Every sinner saved, every backslider come back and be ashamed of himself. Every saint rejoice and take new hope, new hope.
Nuvɔwɔla ɖe sia ɖe nakpɔ ɖeɖe, megbedela ɖe sia ɖe natrɔ gbɔ, eye ŋu nakpi le eɖokui ŋu, eye ame kɔkɔe ɖe sia ɖe nadzɔ dzi, aha kpɔ tenɔnɔ yeye kple mɔkpɔkpɔ yeye.
The one great important thing that Calvary means to us and the world is it settled the sin question once for all.
Nu gã ɖeka si Kalvaria nye na mia kple xexia me la, enye be eɖɔ nu vɔwo ƒe babia la ŋu zi ɖeka ɖe ɣeyiɣiawo katã nu.
Man was found guilty of sin. And sin was a penalty that no man could pay. The penalty was so great until there wasn't anyone that could pay the penalty.
Amegbetɔ di fɔ to nu vɔ me. Eye nu vɔ ƒe tohehe nye nu si ame aɖeke mate ŋu axe o. Tohehe la nu sẽ ŋutɔ ale gbegbe be ame aɖeke meli si ate ŋu axe tohehe sia ƒe fe o.
I truly believe that God ordained it that way. That the penalty would be so great that no man could pay it, so he could do it himself. Now the penalty of sin was death.
Me xɔe se vavã be mawu eɖoe nenema, bena tohehe la nakpe ŋutɔ be ame aɖeke mate ŋu axee o, ale be eya ŋutɔ na woe. Azɔ la, nu vɔ ƒe tohehe enye ku.
And we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Therefore, there wasn't none of us that was worthy, or they could find no one on earth that was worthy.
Eye wo jimi katan de nuvo me. Wo fo mia pa fu de vodada me. Mia va khekha me kle alakpadada. Eya ta me ade ke me li le mia dome si je o. Alo o me ten kpo ame ade ke la anyigba ji si je o.
And sin did not start on the earth. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was a condemned creature for his disobedience before he ever struck the earth. Sin began in heaven, where God put the angels and so forth up on the same basis that he put human beings on. Knowledge. The tree of knowledge, the tree of life, and the tree of knowledge, where man could take his choice.
Eye nuvo me je gome le anyigba ji o. Nuvo je gome le tifo. Lucifer abosam nye nu owo si o bu fo hoho de pe tomaromado ta afi tu fu gbede anyigba ji. Nuvo je gome le tifo afi si mawu da mawu dola o kple bubu o do. De gomodofe de ka siji wo da amegbeto odo sijeje fe ati agbeti kle sijeje fe ati afisike ame atenwa wo fe tatiale.
And when Lucifer was given the preeminence to make his choice, he wanted something better than God had. That started the trouble.
Eye esi won nagba no fe Lucifer be wa wo fe tatiala.
And there was a requirement for sin. The requirement was death. Death was the penalty.
Ke fakhakha li nanuvo. Fakhakha la enye ku. Ku enye tohakhala.
And that is, we could go into great details of this because I do not believe that there is but one death. There is one life.
Eye esiala. Nye atengwa gede me tito. Elabena nye me kweseba kude ka li o. Agbede ka kwe li.
Now I believe a man that has eternal life can never die.
Amen. Praise the Lord.
Now I believe there is a complete annihilation of that soul that sins. For the Bible said, the soul that sinneth, it shall surely die. Not the man, the soul that sinneth. So Satan must surely die.
Amen.
To be completely destroyed.
Kama kweseba amesisi agbema vosulam. Matengu akwakpo. Eye mkweseba. Luvonsi wanuvonla. Chotronk bidi line. Ela bena bibla glombena. Louvon si wanouvon la. Eya ela kou. Menye ame si o. Louvon si wanouvon. Eya ta. Satana la kou godo. Esye nye be. Wa chronk bidi.
I disagree with the universalists that say that Satan will be saved. He sinned and he's the originator of sin. And his soul sinned, and he was a spirit. That spirit shall be totally annihilated. There be nothing left of it.
Aleke gbegbe nyeme lode jikle dede li na kikia mekata anto si ogro na bena. Wa de satana ha o maha. E uo nuvon, eye eya mae nye nuvon fe gome tola. Ke fe lufon uo nuvon, eye gbogbo wonye. Wa chro gbogbo magidi.
And when sin struck the earth, back in the beginning, like a sheet of blackness falling from the heavens, it literally paralyzed the earth.
Ke esi nuvo fo anyigba le gomejeje ameke, abe avo yibo ade si geto jifo enela, esi aklibo anyigba la pete.
It throwed every creature on the earth and all of God's creation in bondage. Man was under bondage of death, sickness, troubles, sorrows. All nature fell with it.
Etsɔ nuwɔwɔ ɖe sia ɖe si le anyigba dzi kple Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã de kluvi ŋenye me. Amegbetɔ ɖo ku, dɔléle, fuɖeɖe kple nuxaxa ƒe kluvi ŋenye te. Dzɔdzɔmea katã ge kpakpli.
Sin was an anesthetic that actually paralyzed the earth. And that we were set here hopeless. Because every creature on earth was subject to it. And everyone born on earth was subject to it.
Nu vɔ enye alɔdɔbui si kpli be anyigba la. Eye le esia megbe wotsɔ mi ɖo afi sia wɔna manɔŋue. Elabena wotsɔ nuwɔwɔ ɖe sia ɖe si le anyigba dzi la de ete. Eye ame sia ame si wodzi ɖe anyigba dzi hã le ete.
So it had to come from some place where there was no sin. It could not come from the earth. One of us could not redeem the other. It had to come from another.
Eya ta wòle be esia na tso teƒe si nu vɔ mele o. Mate ŋu atso anyigba dzi o. Mia dometɔ aɖeke mate ŋu axɔ na nɔvia o. Ele be wòatso afi bubu.
Therefore, when man realized that he was separated from his God, he became a wonder. They wept, they cried, they toiled, they wandered about through the mountains and through the deserts, seeking a city whose builder and maker was God.
Esia tae, esia megbetɔ de dzesi be ye mara tso eƒe Mawu gbɔ la, ezu tata la, wo fa ɖati, wo fa vi, wo se veve, wo tataglã la le towo dzi kple gbedadawo ƒo. Henɔ du si ƒe tu la kple gɔmeɖo anyi la nye Mawu la dim.
For he knew that if he ever got back in the presence of God, he could talk it over with him. But there was no way back. He became lost. He didn't know which way to turn. So he just took out wandering, trying to find somewhere that he could find a way back to that place.
Elabena enyabena nenye be yagate ŋu atrɔ yi Mawu ƒe ŋkume ko la yagblɔe kpakpli tsã gake tɔtrɔ gbɔ ƒe mɔ meli o ezu ame si bu meganya mɔ ka dzi wòatrɔ ɖo o eya ta ɖeko wòdze mɔ hele tsaglalã tsam le agbagba dzem be yakpɔ afi aɖe si yate ŋu akpɔ mɔ si trɔ yi teƒe ma.
Something on the inside of him told him that he come from a place that was perfect.
Nana le fe meme ke glone bena eto to tefu ade si deblibo.
There is not a person here in this visible audience this morning or in the audience of the magnetic tape where it'll go around the world. There's no one here or anywhere but what seeks for that perfection.
Ame aɖeke mele toɖola siwo kpɔm mele ŋdi sia. Alo le toɖola siwo le nyafoka sem le teƒe sia teƒe si esia dena le xexea katã me la dome. Ame aɖeke mele afi sia. Alo le afi aɖeke hã si mele blibo dede ma dim o.
You get your bills paid, you think that'll settle it. When you got your bills paid, then there's somebody sick in your family. When the sickness gets all right, then you got more bills to pay.
Na xe wo fegbalẽ abu be eya ana wavɔ. Kasia exe fea vɔkola, ke ame aɖe adze dɔ le wo ƒome me. Ne dɔlelia nya vɔkola, fegbalẽwo agadzi ɖe edzi na wo be na xe.
The first thing you know, your hair is turning gray and then you want to be back young. And there's something all the time, constantly, because of that wave of sin.
Afi na vanya la, wo tara je fufu. Eye na no didim be ya ga tro zu sohe. Ke nana kokoko anɔ nyi esia yi. Da ke nu vɔ fe ya fufu mata yi.
But in your heart, because that you seek for that, it shows that there is a perfection somewhere. Somewhere there's something.
gake le wo dzime la, esi ele edim ta la, eya fia be blibo dede le afia de. Le afia de la nane li.
That's the reason many times today that a sinner is still wandering about. A beautiful young girl will cut off the locks of her hair to be popular, paint up her face to make her look pretty, put on clothes to show the form of her being.
Susuma taye zigere egbela nuvola ganu atagalala tsamdo de tugbije tugbe ade ala efe dako ade o kobena dukwana loye asinu de mo be yanyakpo ado awobe ya de efe ngutila fo nonoma afia.
Because it's the only thing that she can find. Finding somewhere to try to find something to come back to her. When she can cause man to whistle at her, wave at her, flirt with her. Young man will do the same thing to the woman. Try to make yourself attracted to her.
Ela benam de kamako agate mwakpo. Esi wola afyare timbe ya tekpo akere nanengu. Dewo ya gatro agbova yero kume mahi. De kakwi ha. Awana nama kena ngonu. Atekpo awo edo kube ya juri.
Neighbors will build a house and fix it a certain way because it'll look a little better than his neighbor's place. It's all the time we are seeking for something and something keeps going just a little above it.
Afeli kao ato afe. Atuide nonome adeji bene wanyakpo uyefe afeli ka afe nofe. Nenema ko wole dabe nye jina nane. Gakenubu buganona anyi si awunu si akokoko.
The young lady will find another young lady's more popular than she. The neighbor will find a house that looks better than his. The woman will find another woman dressed a certain way that looks better than she does.
Detugbi afo novi alavakpo be, dukwa loye novi detugbi bubu weye. Afeli kamalavakpo afo bubu be, enyo uyeto. Nyonwa akpo nyonu bubu si do awu defome vie be, enyakpo wu alesi yedui.
It's something in us that's seeking out for something. And it shows that we are lost.
Enye nana sile miyame. Sile nana jim. Eye esyaf shabe miye bu.
We want to find that something that'll bring us to that satisfaction. That'll fill that spot of hunger in there. But seems like we can't find it.
Nyele didimbe miyakpo numa. Si akplo miya yijije me magbo. Esi awo dowa mefe domana yole eme afi. Gake ewo sigbe miyetengu leke kemdengu ene.
Human beings tried it through the ages. They wept for it. They cried. They done everything that they know how to do, but still they didn't find it. Wandering about through the world.
Amegbeto tekpo le agbeno yeo katame. Wo fa vide eta, wo doli, wo wanu de siade sike wo nya awola, gake wo me kede nguti o, ale wo notaglala tam le kikyame.
Finally one day, that's that day of Calvary. There was one came down from glory.
Yes.
One by the name of Jesus Christ, the Son of God, who came from glory, and Calvary was formed. That was the day that the price was paid and sin question was settled forever. And it opened up the way unto this thing that we're hungering and thirsting for.
Muleba gbedeka, esinye kalvari afen keke majila. Ameade dito nguti kokwe mava. Amesife nko enye Yesu Kristo, maufevi. Amesito nguti kokwe mava. Eye kalvari akhononome. Nkeke matye wo khefelale. Eye wo kpotana nufonfe nyala didi. Ale wo fumona numa sife dokletiko nomia wumla.
It brought a place of satisfaction. There's no man that's ever visited Calvary and seen it the way it was that can ever be the same. Everything that he ever desired or longed for is met when he reaches that place.
Egbugbo teƒe si dzidze me le la ve. Ame aɖeke me yi Calvary kpɔ. Hekpɔ ale si wòle. Evɔ eganye ame make o. Nu ɖe sia ɖe si wòdi kpɔ hedzuri vevie la, ekpɔ nɛ. Nenye be eɖo teƒe mako.
It was such an important day and such an important thing. It shut the world.
Amen.
It shut the world like it was never shut before.
Enye ŋkeke si xɔ asi ale gbegbe kple nu si xɔ asi ale gbegbe be wòʋuʋu xexea me. Eʋuʋu xexea me ale si tɔgbi wome ʋuʋui kpɔtsã o.
When Jesus died at Calvary and paid the sin question, this sinful world had a blackout. The sun went down in the middle of the day. It had a nervous prostration and a rock shook. The mountains rent and the dead bodies bursted from the grave.
Esi Yesu ku le Calvaria, xexe nuvɔ ƒe biabia la, nuvɔ xexe sia do viviti, ɣeɖo to ŋdɔkutu dzatɛ, ebi dzi hetsɔ mo anyi, eye agakpewo wo to fe ɖe ve, eye ame kukuwo ƒe ŋutilãwo do tso yɔdowo me.
What did it do? God zeroed in on Calvary. He wounded that animal called Satan forever. Now he's been more vicious since then, because it brought light to the human race. And anyone knows that a wounded animal is his most vicious, crawling around with his back broke.
Nuka esiawo, mau di golonu akatan le Calvaria. Ede abilama si oyona be Satan anguti gbidi gbidi. Toke majila ega vondi dejiwu elabena esia hekekeli vena amefumia. Ke ame sia me nya be la si xɔ abi la ga vɔ ɖi ɖe dzi wu eye wòle tatam kple eƒe dzimeƒu si ŋe la.
Now, Satan was knocked out at Calvary. The earth proved that it was the greatest price that was ever paid, and the only one that could pay it come and done it at Calvary.
Amen.
That's where the great price is paid.
Azɔ wofo Satana fu anyi le Calvaria. Anyigba ɖee fia be nenemae. Fe gãtɔ si womehe kpɔ o la li. Eye ame ɖeka pe si ate ŋu axee la ɖi va hewɔe le Calvaria. Afi ma ye woxe fe gãtɔ wu le.
That's one of the things. God had required it. No man was worthy. No man was able. No man could do it. And God came himself. And was made human. And lived a human life. Under human desires, and was crucified at Calvary.
Ema nye nuawo dometɔ ɖeka. Mawu bia, ame aɖeke mete o, ame aɖeke mate ŋui o, ame aɖeke mate ŋu awɔe o. Ale Mawu ɖi va eya ŋutɔ hezu amegbetɔ. Eye wònɔ agbe abe ame ene le ame ƒe didiwo te. Eye woklẽ le Calvaria.
And there, when Satan thought he wouldn't do it, he wouldn't go to it. He went through Gethsemane and every temptation any man ever stood. He went through it just like all men, but he paid the price.
Eye la fima la, Satana bube matengwa we o, matengwa to siame o. Eto Gethsemane kple tetekpɔ ɖe sia ɖe si va ame ɖe sia ɖe dzi kpɔ la, eto eme abe amegbetɔ ɖe sia ɖe ene, gake exe fe la.
That's what blacked the earth out.
Amen.
Like an anesthetic for an operation. When a doctor gives a man an anesthetic, he first knocks him out before he can do it. And when God gave the operation for the church, the world got an anesthetic. Nature had a convulsion.
Ke ma enye nu si na ba anyigba dzi do viviti. Ele abe alɔdɔbui xe na dɔwɔwɔ na ame ene. Ne dɔyɔla do alɔdɔbui na ame, efo ne fu anyigba hafi ko wate ŋu awui. Ke esi Mawu wɔ dɔ na xexea la, xexea me xɔ alɔdɔbui, dzɔdzɔmea fo tititi.
No wonder God and human flesh was dying. It was the hour that the world had looked for, yet many of them did not know it. Like it is today, many have looked for these things, and yet they don't recognize them.
Mewɔ ya kura o, Mawu si le amegbetɔ ƒe ŋutilã me lae le kukum. Eyae nye gaƒoƒo si xexea me kpɔ mɔ na. Gake hã, wo dometɔ geɖewo menye o. Abe ale si wòle egbe ene. Ame geɖewo kpɔ mɔ na nu siawo. Gake womedia dzesie o.
They don't realize the way out. They're still trying to seek pleasures and things of the world, trying to find their way out.
Womete ŋu kpɔna dodoleme ƒe mɔ la dia dzesi o. Wogale agbagba dzem be yewoadi xexea me ƒe nuwo kple vivisesewo kokoko. Wole woƒe dodoleme ƒe mɔ la dim.
There has been many signposts that pointed to that day. Many great foreshadows. It had been foreshadowed by the lamb, by the bullock, by the turtle dove, and all these things, but yet it could not break it. It could not break that death hold. For Satan had the earth.
Jesse kpe geɖewo nɔ anyi alo woli si fia si ŋkeke ma. Ŋgɔdonu geɖewo li si nye vɔvɔli gãwo. Alevi nye vɔvɔli do ŋgɔ nɛ, nyitsu hã, ahɔnɔe hã kple nu siawo katã. Gake womete ŋu ŋe o. Womete ŋu ŋe ku ƒe gameti afi si Satana lé anyigba ɖo la o.
The very rocks that he once walked up and down on the earth burning brimstones. Lucifer was the son of the morning. And he walked on the earth when it was a burning volcano. Those same rocks that had cooled off when Jesus died at Calvary bounced forth out of the earth.
Agakpe mawo tututu si dzi eya ma zɔ le anyigba dzi xeyi gagbɔlawo nye dzokpe xɔdzowo. Lucifer enye agudzevi la. Ke ezɔ anyigba dzi esime wonye dzokpe bibi. Kpe mawo ke va fa xewo tso anyigba me esime Yesu ku le Calvaria.
The price that was paid and the bondage of Satan was broke. God put back into the hands of man a way back to what he was looking for. He had to weep no more.
Wohenuma fe fe, eye Satana fe galato. Mawu gatrɔ mɔ si yi nu si dim ame le gbɔ la de asi nɛ. Megale be wòafa avi o.
When he broke the backbone of Satan, there at Calvary, the backbone of sin, of sickness. And it brings every mortal being on the earth back into the presence of God with sins forgiven.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Lord.
Our sins are forgiven.
Etunui, esime wonye Satana ƒe dzimeƒu le Calvary afi ma, nuvɔ ƒe dzimeƒu, dɔléle tɔ hã, eye esia gbogbo amegbetɔ kukua ɖe sia ɖe si le anyigba dzi la yi Mawu ƒe ŋkume, eye wotsɔ nuvɔ kee. Aleluya. Wotsɔ miaƒe nuvɔ ke.
No more can Satan black us off from God. There's a highway made. There's a telephone sitting there. There's a line to glory.
Amen.
Brings every person in reach of that line.
Satana magate ŋu ahe mi ɖe megbe tso Mawu gbɔ. Wota mɔ gã aɖe da ɖi eye kaƒoƒo le afi ma. Kali si yi ɖe ŋutikɔkɔe me si akplɔ ame sia ame si ake ɖe kama ŋuti la ayi.
If a man is full of sin, it connected him in his own central. He can be forgiven of that sin.
Amen.
Not only that, but that sin is paid for.
Ne nuvɔ yɔ mi aɖe me fũu la, etsana kane le eƒe titina. Ate ŋu akpɔ nuvɔ keke. Menye ma ɖeɖe ko, ke woxe nuvɔ ma ƒe fe hã.
You don't have to say I'm not worthy. Sure you're not. You never could be. But a worthy one took your place.
Right.
You are free. You don't have to wonder anymore. You don't have to be a pleasure-seeking man out here on the earth.
Mele be nagblɔ be yemedze o, nyateƒe medze o, mate ŋui hã gbe ɖe o, gake ame si dze la xɔtewoƒe, evo, mele be nagatsatsaglala azɔ o, mele na wo be nanye nudzodzro yometila le anyigba dzi afi o.
For there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stain.
Elabena, vutosisi ade dokoto Emmanuel fe kabio me. Nuvo ola o jeto siame, buo fe fodidi okeng.
You don't have to be lost. There is a highway. And a way
and it's called the way of holiness.
Amen.
The unclean don't pass over it. Why, he comes to the fountain first.
Amen.
Then he enters the highway.
Malebe na bukura o mogare li eye motata de han li eye wo yue be kokoe nye nye fem motata ama makoma kwa de kama toji o elabena etoso sisila megban hafi je mogan laji.
He broke the powers of Satan. He opened the prison doors of hell to every man that was shut up in this earth in the prisons, fearing that when he died, what death would be to him.
Enge satana fe ngusa o, e vutia fe gaho fe votru o, na ame siame la anyigbanji, e si o tu de gaho me, o le vo vombe, ne ye kude, nu ka gong, ku anye na ye.
On Calvary, he opened those cell doors. Let every captive go free.
Hallelujah.
You don't have to no longer be torn down by sin.
Le Calvary la, a fugahoma for votro, had the asile gato de siade mu wo yifa. Malebenu fona gato wo faya faya so.
You don't have to no longer yield your members to sin. Drinking, smoking, gambling, telling lies. You can be honest, just, and upright.
Amen.
And Satan can do nothing about it because you've got a hold of a line. A lifeline that's anchored in the rock of ages.
Melena obe na gade asile wong tinu anguna nufo azo. Agano no sigayo yo gadi dada alak padada o. Atengwa to anukware an nojo joe a wonu tefe. Eye satana matengwa wonane kele nguo. Labena wo asile kade agbeke si kuseke de jijeme ofe agakpela me.
Nothing can shake you from it. No winds can shake you from it. No, nothing, not even death itself, can separate us from the love of God that's in Christ Jesus. That's what Calvary meant.
Nane kematengwa vauda lejio. Yafufuade kematengwa vauda lejio. Nane kekurao. Kungto gohan matengwa mamida to maufo lolonsi le Christo Yesu melagbo. Goma se semai le Calvary asi.
Man that were in bondage were set free. Man that were once under fear of death can no longer fear death. A man who longs for a city, who's builder and maker of God,
hallelujah,
he can step on the highway and set his face towards heaven.
Amen.
Because he's free. Hallelujah.
Thank you, Jesus.
Amesio le bablatela wo degao. Amesio no kupo vovon tekpola. O magavona kuo. Amere situ. Sifa tulakle wala nye maule chulomula atengwa dea fwa jemo galaji atroye fwa madode chifo elabena evo. Hallelujah.
He's redeemed. You don't need to wonder no more. For there is a way of knowing whether you're right or not. God gives us life. Our sins are gone. That day at Calvary paid the price.
Wo khone mega hianebe watataglala so elabena monu libe amananyab ne elenyatefema lo melenyatefema o mauna agbemi miafo nuvo tera bemagbe calvaria khefela.
When we see all that, no wonder the poet wrote, mid rendering rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. The opening veil revealed the way. The heaven's joy is an endless day.
Amen.
Nemye kponuma okatala. Mwaya be. Hakpa nyanglola. Nglobena. Agakpe wawo okle yama do vivitititina. Nyedela de fetato. Hedoli. Nuchonu lafe kokloda. Demolafia. Hena tifo tijo. Blenkeke mavo.
Abraham don't have to wander no more across the country seeking a city. The sinner don't have to wonder anymore whether he can be saved or not. The sick man doesn't have to wonder whether he can be healed or not.
Malebe Abraham na gadita aso le dukwa ma no tutimo. Malebe nuvo ola na ga no do kubiamba ye kpodo de lo ye mekwa. Malebe dolela na biado kubbe de yatengu alo ye matengu akpodo yo wa.
The opening veil on that day at Calvary revealed the way.
Amen.
To the total victory. God give us the powers of His Spirit to live triumphantly over all of these things. Ask us only to believe it.
Yes, please do.
Nu tsɔnu la ƒe tete gbemagbe le Calvaria de mɔ si yi dziɖuɖu de blibo la gbɔ fia. Mawu tsɔ eƒe gbɔgbɔ ƒe ŋusẽwo na mí be mianɔ agbe le dziɖuɖu me ɖe nu siawo dzi hebia tso mía si ko be míaxɔ edzi ase.
That happened on that day at Calvary. There never was a day like it. There never will be one like it. It's not necessary no more. The price is paid, and we are redeemed. Thanks be to God. We are redeemed.
Numa va megbe magbe le Calvaria. Nkeke adeke me no anyi kpo abe emane o. Deke ha me le anyi noga abe eya ene akpo o. Mega hia o. Wo xefe la hoho. Wo demi vo. Akpena ma u. Wo demi.
Lord, you have to wonder about. There's no more guessing about it. It's all tucked away. The veil pulled back the curtain and we're set on a highway. Not to wonder anymore, but to believe and just walk right on. We walk right into God's very presence.
Nana kema gali na biado kio o. Enu tibubu kwa magali o. Otsoye katan yi. Nuchonwa ghe kome tovuade magbe. Eye wo damide mokanji. Menye be mia gan nonya bia mia rokyo o. Kabombe, mia kwe ase. A zote a yingo. Mia zote a yimau ntofen kume.
Abraham knew, and others knew, that while they were seeking the city, they know they were from somewhere. Something had happened. They were living in a paralyzed earth.
Abraham nye, eye amabubuha nye, bana sime yo no tu timla, wonya bana ye wotu afiade. Nanecho, wole agbe le anyigba sikpli bolaji.
Earthquakes came, storms come, wars and killings. The wolf and the lamb fed on one another, or the wolf fed on the lamb, and the lion eats the ox. It don't look right. There's something wrong. Knew there was something wrong.
Anyigba vuvu ojo, ahomu otu. Avawawawo kple amewuwo fuu. Sisi blisi kple aleviwo le wo nɔwo dum. Boŋ sisi blisi dua alevi. Eye dzata dua nyitsu tata. Medi nu si le teƒe o. Nane mele edzi yim nyuie o. Enya bena nane mele yiyim nyuie o.
Man, brother killed brother. Father killed son. Son killed father. There's something wrong. He's getting old, he's dying, he's withering away, his sickness is on him, he's in bondage.
Amo eye novi ngutu awu novi ngutu, fofo awu via, vi awu fofo, nanama leji yim nyo, ele ntogwi kum, ele kukum kem, ele ayivo kem, dolelo ova fodaji, ele kluvi nyanyama.
The trees grow but not immortal, they die. The mountains change. The seas dry up. The waters fail. There's something wrong. And he sought a place, a city where that didn't happen no more.
Atio tina. Gake mali makuma kweo. Wokuna. Toko alidodo. Atia fumiena. Tisisio gadidina. Nane meleji yimnyo. Ale wono tefeade tim.
He knew if he could ever get back into the presence of the one that made it right, he could talk it over with him.
Enya bana ne ya gatengu adro amesi wone nyuela funkume kola yekli yoagbuleta.
Amen.
Oh, what a privilege, sinner, it is this morning to know that you've got the way now. That day at Calvary opened up the way.
Oh, gomokpokpo kanye si nuvon ola. Eyae wonye ndisia bena nyabe ye kede mola nguazon. Bemagbele Calvaria ye vumola.
For all those patriarchs hunted for and sought for, Calvary gave it to you free.
Amen.
How would you turn it down?
ke nu si yome amegaxoxo mawo katã ti hedi vevie la, Calvary tsoe na wo femaxe! Aleke la wo na digbe.
How would you turn it down to join a denomination? How would you turn it down to substitute something for it? The pleasures of the world. Why not accept it?
Aleke la wo na digbe. Aga idado koma ha tso nkomo ma ha. Aleke la wo na digbe. Aha tso tefo nonu ade. Keka me fo ndojuru ade adolie ma ha. Nuka nti malon ahwewa.
The opening veil brings a man right back into the presence of God without sin on him of any kind. And sets a road before him to the thing that he's seeking for.
Amen.
Heaven, glory, peace, eternal life. Everything right before him.
Nuchonu si jela gugwa ame yide ma ufo nkumete. Esike nufwa de kemele ngwo, de kefo mavyo. Eye wo tamoda ngo. Dota nu si jimo le lagbo, difo, muti kokwe, muti vafa, agbe mavo. Nu si anu le nkumete.
That day was the death blow to Satan's power. It ended everything.
Bemagbe. Wo danu satana fengusen kutokutoe. Esia wunu sianunu.
And I can see him there. He was Eden's lamb. From the very first shadow that come of it.
Ke matengwa kwe lafima. Eyenye denfo alavila. Sinye vovoli banto. Sike doto eme.
When Abel by faith offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. He must have tied a grapevine around the lamb's neck, drug him up to the rock, took a rock in his hand for a lance and pulled his little head back and chopped and hacked him until he died. And his woe bayed with his own blood. He watered in his blood. It was a shadow.
Esime Habel toko seme savo singo wuka intola na mau. Atengwa nyebe esa wen, wen tete ode alevila fe kongu. He hiide agakpe tamen. E tok pe si woto wo, akpule la de asi. Eye, wo muwe fe taro de megbe he len. He tui si gede vasere si woku. Eye fe fuo fo, yeng tope fu bliba. E mlile fe fu la men. E mae nye vovoli la.
But on that day at Calvary, there was a lamb of this earth, but it was the Lamb of God that was dying, watered in his own blood.
Gake bemagbele Calvaria la, menya anyigbanji fe alevye o, ke bomau fe alevye, e ye no kukum, hemlele yang tofe fume.
He was hacked and chopped and beat and spit on and slammed and smacked and everything by the world. And the blood dropping off of his locks.
Hikiyama tola nu tue. Wo si, wo fui, wo detade ngu, wo fotomene. Hek ben gudu gudu, ble de siade. Eye fukono ke gem toye fwe dako man.
When Abel's lamb died, it died speaking in a language that Abel could not understand. It was blading. And when God's lamb died that day at Calvary, he spoke in a language that no one understood him. Yeah. My God, why hast thou forsaken me?
Esime Habel fe alevi la kula. Eku henok besi Habel matengwa se gomo la dom. Eno hoholom. Ke esime fe alevi ku gbemak bele Calvaria la. Efonu plek besi amereke matengwa se gomo. Nyemau nu kautine gblem di.
God's lamb. Hacked to pieces, chopped up. He was the very lamb that Abel had in mind when he seen the promised seed of the woman.
Emanya maufa alavi si ogba gudugudu khale. Eyanya alavi si tututu no Habel fo susume. Esima wo ponlonu afa ngbedodo nukula.
He was the lamb that Daniel saw that would shoot out of the mountain without hands. He was the wheel in the middle of the wheel for the prophet.
Enya alavi si Daniel po. Esi o dato toji asiada kemedeo. Enya tasiada mfo sile tasiada mfo me. Nanyak blodila.
All they had foresaw was met on that day. That day at Calvary, that brought the great thing in. That broke the back of Satan.
Nusianu siwo kwa dongola, vame gbemagbele Calvaria. Eye henu gala ve, esi nge satana fa jime.
First, we should see what that day meant. Second, we should see what that day has done for us. Now, what it did for us. Now, third, let's look at what we ought to do for that day.
Gbala, elebe mi adi nusin kekemanye. Evelia, elebe mi akpo nusin kekema wonami. Azon nusi wo wonami. Azon, etolia mi na mi akpo nusi jebe mi awonan kekema.
What ought we to do? First, we should look into it. For it's a great day. Greatest of all the days.
Amen.
Sin price was settled. Satan's power was broken.
Nuka jebe mi awo. Gbala, elebe mi akwome. Elebe na nkeke gang to wunye. Enye gang to wule nkeke okata dome. O chefere nuvonta. O gbasata na pengusen.
And now we want to see what we should do in return. Now in returns, when Jesus died at Calvary, on Calvary that day, he not only paid the price for our sins, but he also paid the price and made a way that we could follow him. For we, as the fallen Adams that's been redeemed,
ke azo mi adibe mi akponu si jebe mi awo adonwe azo ato donwe la esi yesu kule calvaria le calvaria gbemagbela menye mi afa nuvo fo fedede ko he o ke bon ehe fe hetamobe mi aje yomha elabena miele abe adam siwo ge eye wo gugbo khofle ene.
As the spirit led Adam, the first Adam, by the spirit that had control of all nature, then we, the second Adam, or the man of the earth, has been redeemed by Christ from the day of Calvary, can follow him.
Alesie gbogbo akplo Adam, Adam gbanto akple gbogbo, esike du jojo mi akatanji, nenema kemi Adam evelia, alo amesi oto anyigba meha, Kristo homifle, tok bemagbele Calvary la.
Now when he died at Calvary, he made a way. He gave up the Spirit, the Holy Spirit, that sent it back to the earth for you and I to live by. That's what Calvary means to us, to follow him.
Azo esima okule Calvary la etamo, eto gbogbo kokwe lana, si enye gbogbo kokwe, nusiga gbogbo esiava anyigbanji ake, be enye kli omyan no agbekpa kli. Gomese semele Calvaria sinami, bemia te ayomai.
First, look into it. See what it did for us. And now, what must we do in regards to it? What must you and I do?
Ba ajureme, akponu si owanami, eye azo nuka wole bemia wo kure nguti. Nuka e tebe nyekli omia wo.
Now, we say, well, I appreciate that. That's very fine. But we got to accept it. And to accept it is to accept his person, Christ in our heart.
Azo mi agblobena, enyo me, mekpongu jejele engu, enyo ngto. Gaka elebe mi alon ahwe, eye alon ahwe siala, enyebe wakho eya amela, Christo de mi afechime.
Then we are free from sin, therefore there's no sin shackles hanging on us at all. God, just like we had never sinned, the perfect sacrifice made us perfect. For Jesus said, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect.
Ekema mi voto nuvo me. Eyata nuvo fo kunyo wo magati de mi anwo, kura kongo. Mau, abede mi wo nuvo kpa ola, vosasa deblibo la wo mi bliboe. Elabena yesu blobe, mi awoha mi zu blibo abe ale si mi afofo si le tifo la le bliboe ne.
Then there's no more to be done, but we are made perfect in the presence of God. Now, there's where we lose our position. If we don't watch, we try to look back to what we was. And as long as we look back to what we was, the sacrifice means nothing to us.
Ekemananeke wa wama galio. Ke bongo wami blibuwa ele maufa nkume. Azon, afima emye buna mya fatitre nopole. Nemye lankure nguola. Mye tinabe, mye aktro akponu si mye ngetala. Eye, si ale si mie le nu si mie nyeta la kpɔm la, vɔsasa la me gade vi aɖeke na mi o.
I would not try the job. I can't. And neither can you. There's no need of trying. You're lost to begin with, as long as you look to what you've done. But don't look to what you've done. Look what that day on Calvary did to you.
Oh, de mi ateng wa kwa si ama ha mia. Nye mela kwa kwa jegebe ma o doma o. Nye ma teng yo. Eye o ha ma teng yo. Ma hiya ba na tikpo o. E buho ho afi che gome si ale sinano enu si ne wola jik pom la. Gake me ga kwa nu si ne wola ji o. Kwa nu si nke kema wona o le Calvary ya.
It paid your price. It settled the question, your sins be as scarlet. They're as white as snow. Red like crimson, white like wool.
Ekhe fede tau. Edro babia lang. Wonu von biau nyaganchi. Wo fu sino. Wo biau kaji. Wo fu de ti.
Then you have no sin. You are perfectly sinless. No matter what you've done or what you do, you're still sinless. As long as you've accepted Jesus Christ as your Savior, your sins are forgiven. And anything's forgiven is remitted and forgot about.
Ekema, nuvo ada kemala nguo. Enye foma di lo bilbotwe. Mekure nuka ke ne wakpo nguo. Alo nusine wala nguo. Eganye foma di la kukuku. Ziala sinenya lon. Kho Yesu Kristo abe wodela ene kola. Wotso wo nuvo oke. Nusia nusi wotso ke la. Wotso eke eye wo mlebe.
Then what does it do? It gives you, after that condition, His Spirit to follow Him. Amen. And to do as He did for others who is following on.
Ekemanu kanu siawo. Esia ato efe gbogbola nao. Lenono mama mekbe. Bena je eye yome. Eye na wonu. Abe ale siye wene. Na amebubu siyo kloedo la.
He was just one man, the perfect man. He gave His life, and He made an example for you.
Amedeka ko wonye, amesi deblibo, etoye fe agbena, eye wo wakpode nguna wo.
Now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for Himself.
Amen.
His life was spent for others.
Amen.
That's perfectly eternal life.
Azon nou kaye wo lebe miya wo. Azon, nou ben to si me di be mak blon la. Enye bena, Yesu man no akbe na do kikwa gbede o. E zan efe akbe, de ame bu buo ta. E siya nye akbe ma vo, le blibo nye nye men.
When you say you go to church, and you do good things, that's fine. But when you live your life to yourself, you have an eternal life.
Ne ebe ye dena soli men. Eye ye wana domenyola, enyo unto. Gake nenye be enona wo akbe na dukyo la, akbe ma vomela asio.
Eternal life is living for others.
Amen.
It proved it when He came in the Lamb of God. He lived and had eternal life because He did not live for Himself, He lived for others.
Akbe ma vo enye akbe nonona mebubuo. Edrokpe siyaji esimo wo vahenye ma ufo alevi. Eno akbe, hecho akbe ma vo.
And you receive eternal life by receiving that day, and you don't live for yourself no more, you live for others.
Someone
said, how can you stand and let anybody call you such bad names? You don't live for yourself. You live for others that you might redeem that man.
Amiade aglobena. Aleketa na tote dia da si ame si ame wa yon kovlo o den woma ha. Megale agbena rokyo. Ele agbena ame bubuo. Alebena tengu akona amema.
You become sons. And the trouble of it is the church has forgot they were sons.
Nyezu vio. Ke kukila enyebena. Hame anglobebe ye wonye vio.
You are sons, you're taking Christ's place. your son, so don't live for yourself, live for others.
Vinenye, exo Kristo tefe. Vinenye, eyata, magano agbena dokuo. No agbena amabubuo.
Well, Brother Bram, I can live for this brother because he sure is a nice man. That's not it. Live for that man who hates you.
That's right. Amen.
Live for that person who would kill you if he could.
That's right.
That's what they've done to him. They killed him and he died that he might save them. That's eternal life.
Enyo, noving to Branham, matengwa nogbana noving to sia, elabena enye amenyuva va, menye nenema o. No agbena novingu tuma si lefuo. No agbena amama si kene atengwi la a wuwo. Ema enye nu siwo wade engu. Wo uwe yama ke eku bena ya tengwa dewo. Ema enye agbema vo.
When you get that in your bosom, you're facing heaven then. But you sacrifice your own things. Give them up like the sheep gives its wool. You look on towards Calvary.
Nenye ba wo, to wo jimeke edro ta jifo ekem, gake eto wo unto wo nuna ame wo, abe ale si ale tona efe fuo nana ene, ngogbe ko kpom nele, do ta Calvaria.
I hope this helps you. To get in a place. That's what the tabernacle, that's what all people has got to do, is find out what you are, and what's the purpose.
Mekwesebe si akpere mi angbe mi adro tefe ade. Eye enye nu si je agbadola. Eye enye nu si je ama wakata ambe wa wo. Ye enye be na di nu si nenye. Ble nu si enye tamadodo la.
Church isn't going to church just to play music, sing songs. Church is a place where correction, judgment begins at the house of God.
Amen.
Hamela, menye be wa yi solimako. Be wa fofugbe wo ajiha wo. Ramanya te fesi dododo le. Vondodro aje gomele maufemme.
We must reckon ourselves dead and alive to Christ. Then he made the way that we could sacrifice ourselves to his service, to follow him. If we follow him, we lead the life that he led. That's wonderful.
Elebe miakpo miaro kyobe miaku. Eye mi la agbena Kristo. Eye ta wo tamo alebe mi atengwa cho mi adokyo asafo na eye asubo subo. A je yome. Na mi a je yome la. Mi akplo agbe. Si wono lado. E si anyongto.
Jesus said and spoke of it. Let me just give you a few quotations on it. Listen close. Don't miss it. Jesus said it that day he would separate the people like the sheep and the goats.
Yesu gblo ha fo no to enu. Mi na ma to kuku su ade wo na mi. Mi do to nwe, mi ga defu o. Yesu gblo be legbe magbela ya ma ama o me. Aba ala o kple gbon o ene.
And he would say to the goats, stand on the left side, and to the sheep, stand on the right side.
Eye ya gblo na gbon o bena mi no mi ame. Eye na ala o bena mi no ndu si me.
And he said to the goats, depart from me, because I was hungry, and you didn't feed me. I was in prison, and you did not visit me. I was naked, and you clothed me not. I was thirsty, and you gave me no drink. I was sick, and you didn't visit me. So depart from me.
Eye, wo gblo na gbo wo bena, mi teda le gbonye. Ela bena dowum. Eye mi nanu madu o. Meno ga home. Eye mi va gbonye o. Meno amama. Eye mi do awunam o. Tiko wum. Eye mi nati meno o. Nye la megblen. Eye mi va kpom da o. Eye ta mi teda le gbonye.
And on the sheep he said, I was hungry. And you fed me. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you ministered to me.
Eye na lawola eglobana. Dowum. Eye mi nanu madu. Mela mama. Eye mi dua wunam. Nyela magblen. Eye mi subom.
And notice. Don't fail to get this church. keep this in your heart forever. It was so unconsciously done. The people don't do it for a line of duty. A man that gives you something done because he ought to do it. A man that feeds you because he ought to do it. He's got a selfish idea. It should be your very life. Your very action.
Kemi degesi. Mi gadanu si akopo fu o hame. Mi le esi ade mi afo chime tekbe. Wo wone le manyama nyama ko. Ama oma wone la bena enye doda si o. Ame are si ananane nu si alo keme o. Elabena ele nebe wa weta. Alo ame are si anan dudu o. Elabena ele nebe wa weta la. Dokulo lopo tama susu le eme. Elabe esi ananye wongto wo akbe. Nu wana si to wongto gbo o.
It was so surprising to these sheep that they said, Lord, when were you hungry and we wouldn't feed you? When were you hungry and we fed you? When were you naked and we gave you clothes? When were you thirsty and we gave you drink? When were you sick and we ministered to you?
Enyanu siwa moya na le awon to alek bebebena wo globena. Afeto, bekakbe do wuo, eyemye na nrudu wo maha. Bekakbe do wuo, eyemye na nrudu wo maha. Bekakbe nela mama, eye emye na uwo maha. Bekakbe tiko uwo, eye emye na ti uwo maha. Bekakbe wo lamegble, eye emye kpokbo uwo maha.
It was so automatically out of love.
Yeah.
Just her life lived in her. God, let the people see what Calvary did for us. So automatically.
Nwa doto lolo mele rukisi. Wa agbesile agbele meola de dekwe. Mau, nabe amona kwanu si kalvaria wana mikro. Evakole, edokwi si alek begbe.
When were you, Lord? We never knew that. Look what Jesus turned and said. In so much as you have done unto these, you did it unto me.
Bekakbe, afoto. Mie nga si atao. Mikwanu si yesu troche glora. Zi ala si mi wena amesia wola. Nye mi wena.
Unselfish life. Not the second thought. Not to think about it. But you are so dead to the things of this world. So alive in Christ. And so walking on the highway that these things are just an automatic thing. You just do it. And I say, well, the Lord want me to do that. It's not that. You're just part of Him. His Spirit's in you. And you act the way He acted. Do get it.
Dokima loma lofe akbe. Susuda de feliyama lengu o. Menyebe wabwe ngutikpa o. Kebong e kuna keke siyama nuwa alakbegbe. Eye ele akbe le kristoma alakbegbe. Kele yeyim le mogala chi alakbegbe. Be, nu siyawla deko vana le odokwisi, deko e wone. Maglombe, enyo, azon afeto di be, afeto di tok bonye be ma woe siya, menye nene ma o. Deko enye fe akpade, efe gbogbon le ma o. Eye e wano abe ale siye ya ha wone ene. Ah, mi le nu siyajro.
There is a way that seemeth right unto a man. But the end thereof is the way of death. Not all that saith, Lord, Lord, shall enter in, but they that do the will of my Father. Just from their hearts. Just freely. Now, that day of Calvary paid that price so we could be that way.
Ami adofo mo chona le on kume. Kayofan uwenye kufamo. Menye ame siyama silek bok blombana. Afoto afoto agedeme o. Ke amesio wafufo nye pe lolonwe. Esi tofe jimede deko. Esi lifa. Azong bemagbele kalvaria ye chefema. Eke ma miyatengwa nonenema.
Now I'd say, you know, Widow Jones one time, she was out of coal and I went and bought her some coal. I tell you, I seen a brother that needed a suit of clothes. And I went and got him a suit of clothes. Bless God, I'm a Christian. Oh my, you selfish, poor, miserable person. You are a hypocrite.
Menye gbogblo be minya gbereka ahosi John la, akavo le esi, eye meyi da fla akalane, mak ble na mi be, mekpono vi ngutu ade si awu dodo jikple anyi le hiam, eye meyi da fla awu jikple anyi la ne. Waka fuma u Kristo tome nye. O mia to, wodo kilo la, nublanito amedahe, nye ayemenu ala.
Don't let the right hand know what the left's doing, or the left know what the right's doing. You're so automatically dead in Christ till you do it anyhow. It's your nature, it's your makeup. You do it anyhow.
Megana won du si nanya nu si wom wom ya si le o. Eye mi ya si ha nanya nu si wom du si le o. E kung to le Christo me le do ki o si alek begbebe. E le e wom ko alek ke ake ha. E nye wo chojome. Nenemaye wo wo woi. E wone alek ke ake ha.
It's just a life that lives in you. You're completely yielded to that spirit. And it just lives itself in you.
Esia nye agbesine nona. Egbe do kuyo dek bobola sima blibo. Eye wo lefe agbe nom le mao.
Oh, you feel that blessed spirit? That life. Not me that liveth, said Paul, but Christ liveth in me. Just so automatic.
Oh. Ase gbogbo ya yira ma fe nko esie nye agbesia maganye nye le agbe o nene ma paulo gblo ke kristo la agbele menye evana kole edokisi.
Well, I'll tell you, Brother Branham, we are Christians here. We help these people, we help them people. Oh my, shame on you. That's not Christianity. Christianity is automatically got to, it's to be done, and you just forget about all about it. Go do it.
Enyo mak blena o, no vingu tu brana. Le afi la, mienye Kristo to o. Miek pede ame siya o ng. Miek pede ame ma o ng. O, mia to o. Unak pemi. Menye Kristo to nye mnye ma o. Kristo to nye la weko le do kusi. Ele be wawo e siya. Ke, anglo e siya be. E sikata nye be waglo be. Enyea. Bede, hey da we.
Christ just completely surrendered his life to God. He gave himself as a public servant to the people. He gave his life freely. He didn't have to do it.
Christola, the kotefe agbegble de mausime. Etoye de kuna abe amo fe subola enebe ya subo amo. Etoye fe agbena fako. Menye jizizi nebe wa wewo.
He didn't begrudgingly do it. He didn't say, now, brother, you all ought to think a whole lot of me because I come to die for you. He never said a word about it. He died anyhow. Because it was God in him. It's God in you. It's God in me that makes us look at others.
Ma wek plete dudu o. Ma glombe, azon novio, elebe mikata miya bunu gao chongunye. Elebe na me vakure miya ta o. Ma glonya de kele ngutikpa o. E kwa la keke ake ha. Elebe na, ma we no eme. Ma we le me o. Ma we le me nye. Eye wo amibe miye kpona amabubu o.
Sheep on one side, one of them will say, well, Lord, I did this, and Lord, I did that. He said, depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you.
Alole akpareka, odomoteroka agblobe, enyo afoto mawa nusia, eye afoto mawa esia ha, agblobena, miterale gbonye, minuma joma jowo lao, nyema nyami kpo goha o.
If the church can ever come to those fundamental facts, that's not something you try to do. You work yourself up to do. It's something that's born in you.
Ne hame atengwa vado goma chenuva fansi awo boko. Eya la menye na ne sina jagbagbabe ya wawo. Esike na vli ledo kyo mebe ya wawo. Enye na ne si ajolemo.
Forgive me, my Pentecostal friends. I am Pentecostal. But my Pentecostal friends has got to a spot to where it has to be a lot of fast music, beating up some bands or clapping hands or tambourines to bring up a shout. That's only emotion.
Tuekem, honye Pentecostal tola, menye Pentecostal to, gake honye Pentecostal ovado dofeade, afisi wolebe wa wafo vugbe chotweo, alo afo vufokpeo, alo afo sikpe, alo asivyo, be wado afa. Emanye seselelameko.
They play the bands before they go to battle. They get people in the emotion of battle. I believe in music. I believe in clapping hands, but I believe in these things. That's exactly true. We ought to have that.
Ofona fona fufokpo afi inava. Oklona amodia avawo ofisisele la meme. Mexo fugbe ojise. Mexo asikpe fofo ojise. Kem mexo nu sia ojise. Esia nyanya tefe vava. Ejebe esia na nomi asi.
But you have left the great things undone.
Amen.
Is that self-sacrifice life that God lives in you, automatically doing that which is right because it's right? Just going on, don't even think nothing about it, just living it.
Gakemi glenu ganto la di mao mao. Eya inge dokito cho savo fe agbesi mao anole miyame. Esi wona nusi ke jele dokisi. Labena, enge nusi je. E dia zoko, me buna engu tikpo gohan o. Doko wole agbesi ya.
Then what? You see what's going on? You're on the highway. That's what Calvary meant to you. On the highway. Opened up that day for you.
Ke lankudi nakpo nusile eji yim. Dekona, mele ele mokganji, nusiai kalvari nye na o. Le mokgama, si vudi na ogbemak belaji.
Now remember, you cannot be half goat and half sheep. They won't mix.
Azon mi don kuji. Ma tengu anye gbon afa, eye alahan afa o. O ma tengu achaka o.
Now there's a lot of people say, yes, you know what, we got an organization in our group, we help the poor, we do this, that's all right. But you're tooting your own horn about it.
That's right.
You don't do that. You do your alms in secret, Jesus said.
Azo, amagada oli glona bana, minyanu kaya, lemia pogato to amela, dodro lemia si, miawala, nyekbenada amedake onguti, Miwona esia asogbe gake mi tuele pe kumule myang tom nyango mi ga wona na ma o mi wo mi afona na o le gala fe na na ma yesu blo.
Just automatically something to you, it's no more than going getting a drink of water. You're thirsty. If the next man's thirsty, you think about him too. Next man's need, you think about him the same as your own need, and don't pay no attention to it, just live on.
Engena na kovana ledo kusina o ma wuba wa yada kutino no ha o ti kola wuwom na ti kola mabubu ha wumla bue ya hanguti amabubu ulfo hiawla bue nguti abala sina buo nguto wo hiawo nguti ene ke magatwe wonye o ye agbeno no ajiko.
Now you can't be half sheep and half goat.
Azola matengu anye ala afa ple bon afa o.
So if you say, well, our church has got an organization, we give to the poor, we do this and do that and do the other. If you have that without that other, the life of Christ, then you're just absolutely doing it in vain.
Hey, I tell them, you're going to be a enyo, you're going to be a dodo le esi, you're going to be a meda heo, hey, you're going to be a nusia, you're going to be a keme, hey, you're going to be a bubu, ha. Ne, emma le mi asi, e keme ma no me la, Christopher Agbesi, anomia me la ma no me la, ekama miele wom jojruva va.
Jesus, Paul said, 1 Corinthians 13, though I give all my goods to feed the poor and have my body burned as a sacrifice, it profit me nothing.
Yesu, Paul bonwe gbon le correct talk ba to tawe to amabena nenye ba magbele nyanu okata hanyi amada ho eye nenye ba manawo fia nyanu tila abofosa ene ha anyene manyona nanaka o.
Now, this is hard, but it's truth.
That's right.
You got to come to that fact.
Praise the Lord. Amen.
Recognize what Calvary did for you.
Azon esianye nusa senga kenya tefe. Elebe miadron nya tefe magbo. Ateje sinusi Calvary awonami.
We look at it and say, oh yes, that's fine. That ain't it. If that Son of God had to go to Calvary for crucifixion, every son that comes must go to a Calvary.
Me dan kupone, hagblona bana, oh, esia nyonto, manyana na mayo. Nanyaba mau vila ayi Calvary a godo, bowa klela, ke elebe vide sia de siavala hana yi Calvary.
He must also have a Calvary. You must have that day of Calvary. I've got to have that day of Calvary. That settles the sin question. Not shake hands with the preacher. Not be shook into the church. Not come in by letter. Not come in by profession, but come in by birth.
Ele be Calvary na nonyi na ye ha. Ele be Calvary nkeke na nonyi na wo ha. Ele be Calvary na nonyi na ye ha. Emma enye ndodo na nufo fo babiala. Menye be wana asima unyaglola o. Menye be wa fufu amede hame adema o. Menye be wa gede eme kple leta o. Menye wa gede eme kple dowadwia o. Kebun a gede eme kple jiji.
He never gave a letter. He never gave a profession. He gave a birth. That's how we come in. Then from that, automatically we're living Christian lives.
Eya mama na leta kpo. Eya mama to dowo dwia de kena o. Jiji ye wona. Nana mae mie gena de me. Ekema to machila. Mie no na Christopher agbe. Sivana ledo kwisi.
Now, another remark. Half goat, half sheep, they don't have such a thing. You're either goat or sheep. You're not half goat and half sheep, you're either goat or sheep.
Azon jesi dede bubu gbon afan alan afan nana kemali nenema o de o nanye gbon lo alan matemu anye gbon afan kple ala afa o de o nanye gbon lo alo alan.
Now if you just doing good things and think you can get in by that, then there wouldn't have to be a day of Calvary. The law provided that.
Azon nanye ba ele nungu dede wom hebu ba yatemu agere meto majila. Ekema mega hiabe Calvary na noanyi o. Numa eselana.
But being taken the day of Calvary was to bring that in. That we could not be just church members, but be sons and daughters of God.
Amen.
That's what the day of Calvary was. That's what it meant to you. That you might do and follow and act like Jesus.
Gake si wonyebe hia Calvary nkeke godola. Bena wahe si agede metae. Elebe. Mia ganya hame vio de deko. Kebong, be mia zuma uvi ntu okle nyonwo. Nusi Calvary anke kenyela enye ma. Goma sese maile sina u. Bena na tengwa wonu. Aha je yome. Eye na wodo abe yeswene.
Now the river doesn't run up and down at the same time. The river only runs one way. And the Spirit of God just runs one way. It doesn't mix things with it. Runs the same way.
Azon tosisi mesina ina anyigbega sina ina jigbezireka o. Tosisi la more kajiko sina tona. Eye maufo gbogbo ha more kako wo sina tona. Metona nuoken totone o. Esina le more kamaji.
Watch Jesus in closing. Jesus said, the works that I do shall you do also. And greater than this shall you do, for I go to my Father.
Mikpo Yesura, be miawenu. Yesu globana, dosio womalala miauha miawe. Eye ganwe siao miawo. Elabana meina fofolakbo.
I'm not saying this so much to the church here. You understand. But these messages are taped. Tens of thousands hear them around the world.
Nyemele sia glomna hamasila fisia kakakao. Miese sia gome. Gakewo legbeda siao lemre nyafokaji.
I'm going to answer that question for the critic right now. I've often been said, told. They say, well, you believe the Bible. Jesus said, these works that I do, shall you do also, and greater than this shall you do, for I go to my Father.
Dosio wo malala miawo ha miawe eye ganwe siawo miawo elabana me yina fofo lagbo.
How bad can you get, mister? How far away from discernment can you wander with your intellectual theologies, with your mental conception of anything? My gracious and lost friend, can you not understand that this Bible is spiritually interpreted?
Aleke gbegbe na tenwa gble nanama amaga. Aleke gbegbe na tenwa terabo to numa bubu kpokbo. Pa kple miyafe maunu sosro o. Kple miyafe nyasama nukpokbo le nude siade mama ha. Honye vevye si bula. De ma tenwa se gome be. Bibla siala bogbome o dea gome le na uma ha.
Jesus thanked the Father and he'd hid it from the educated and shrewd and wise and prudent, and would reveal it to babes such as would come to Calvary.
Yesu da kpe na fofo la bena ela nu sia de agbalenyalawo kple tagboda de to kple nunyalawo kple adangjelawo ke edi fia vije si o lombe yewava Calvaria.
Now watch. Jesus said, watch how he stated it. The works that I do, he's doing them right now. The works that I'm doing now, healing the sick, raising the dead, opening the eyes of the blind, these works shall you do also. You'll do these if you believe in me. You do these works. And then a greater than this shall you do. For I go to my Father.
Azomi kpoda, yesu egble. Milen kura ala si ogble nguti. Dosi o wom mele. Ala wo wom fifi la. Dosi o wom mele fifia. Doyoyo dole la o. Ama kuku o fofore titre. Nku bufuna nku agbato o. Dosi a wo ke miya o ha miya wo. Miya wo e si a wo ne miye khojinye se. Miya wo dosi a wo. Ke e si a megbe la. Gan wo e si a wo miya wo. El la bena me yina fofo la gbo.
A little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me. I'll be with you, even in you, to the end of the world. I will not leave you comfortless. I'll pray the Father. He'll send you another comforter, which is the Holy Ghost, whom the world cannot receive, yet you can receive him.
Magadidi o. Hikama magale kpoyege o. Gake miyawo miyakpom. Mano anyiklimi. Eye mano miyame gohan. Vasere kikame fun wuwu. Nye mak blemi di chenvi o o. Ma de kukuna fofola. Be wa donya chora kola bu bure de mi. E si e nye gbogbo kokwe. Si ke kikame matengwa kho o. Ke miyawo miyakho e siya.
Now notice, the greater works was to have the power in the church not only to heal the sick by prayer, cast out devils by prayer, but to impart eternal life to believers.
Azomi de jesi, dogan wula, eye enyebe, wa hongu sel hameme, menyebe wa jodoto no oto, bedodora mededeko o, anyakbo von oto, bedodora meko o, gakebe wa ma akbema vona hoseto.
The Holy Ghost was coming and given into the hands of the church to impart life.
Hallelujah.
That's what Calvary meant.
Yeah.
Gbogbo kokwe lava. Eye wa tue de asina hamala. Be wa ma agbe. Oh. Eye enye nusi Calvary anye.
It touched stoop degraded men and women and lifted them into a place to be sons and daughters of God. To heal the sick. And to impart eternal life. Like giving the Holy Ghost to obedient believers. Man who were once unbelievers be made believers and impart spiritual eternal life.
Etong tiuskle nyonu siongolo, eye ogbojo, he kodo do fuyade, be wa nye mauvingu tuokle nyonu o, be wa yododono o, eye wa ma akbemavo.
How much greater is it to say the sick woman in here, I can pray a prayer of faith and she'll be healed. That's a great thing. That's what he was doing then. He said, greater than this shall you do. I'm going to give you power. Not only to raise him up for a while, but to give him eternal life. But you'll be eternal forever.
Hallelujah.
Aleke gbegbe si anye ganwu be wa glonbe. Nyon dole la simlo afisi ala. Matengwa do khose fe gbeda eye fe lamala se. Nu gande nyema. Ema anye nu si womu onota. Gake e glonbe. Ganwu e si awo miya wo. Mele unsen nagemi. Menye bena miya fwende titre. Le e yade me ko o. Ke bombe miya na akbe ma vwe. Esi anno anyi tekbe mavo mavo tui.
Poor blind wretched people.
Praise God.
How do you miss that? Don't you see what the greater thing is?
Yeah.
That's the greatest thing could ever happen.
Hallelujah.
Was to impart eternal life to people.
ame dahe ŋku agbatɔ nublanuitɔwo. Aleke wɔ mi da esia fu mahã? Ɖe miate ŋu akpɔ nu si enye dɔgãwo wu la wo mahã? Ema enye nu gãtɔ wu kekeake si ate ŋu adzɔ. Yenye be woama agbemavɔ ɖe amewo me.
What is eternal life? The life that he lived. The life that was in him. Impart that to others. Can a man do that? A son of God can.
Nu ka enye agbemavɔ? Agbe si eyama nɔ. Agbe si nɔ eyama me. Ema esia ɖe ame bubuwo me. Ɖe amegbetɔ ate ŋu awɔ esia, Mawu ƒe vi ate ŋui.
Jesus said, whosoever sins you remit to them, they are remitted.
Amen.
Whosoever sins you retain to them, they are retained.
Yesu gblɔ bena, ame si ame si ƒe nu vɔ miatsɔ kee la, woatsɔ kee. Ame ɖe sia ɖe si ƒe nu vɔ mialé da ɖi la, woalé da ɖi na wo.
Now here's where the Catholic Church and many others made their big mistake. They go out and say, I forgive your sins. That wasn't it.
Azɔ afi sia katoliko hamea kple bubuwo geɖewo wɔa woƒe vodada gãtɔ le esi. Woyina gblɔna bena, metsɔ wɔ nu vɔwo ke o. Menye ya ema o.
How did they get sins forgiven in the Bible? Peter answered that question on the day of Pentecost. They said, what can we do to be saved? How can we get this that you all got?
Aleke wotsɔ nu vɔ ke woe le Biblia me. Petro ɖo biabia ma ŋuti le Pentecost ŋkekea dzi. Wobia be, nu ka miawɔ akpɔ ɖeɖe mahã? Aleke miate ŋu axɔ nu si mi katã miexɔ la mahã?
He laid down the prescription.
Yes, he did.
He told him what to do. He said, repent every one of you towards God and be baptized in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
For the remission of your sins. There's a greater works.
Eda atike ŋɔŋlɔ la ɖi. Egblɔ nu si woawɔ la na wo. Egblɔ be, mitrɔ le miaƒe tsiwo me, miado ame sia me ɖe Mawu ŋu eye miaxɔ nyɔnyrɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi hena nu ka? Miaƒe nu vɔwo ƒe keke, afi ma dɔ gãwo wu la le.
How many of you preachers this morning? How many of you listen to my word on magnetic tape? Are willing to go to Calvary this morning? Look what God did there for you.
Thank you. Amen.
And forsake your denominational creeds and preach the gospel.
Amenenie le mi maunya glola o domangdisia. Amenenie le mi amesio le todrom le nyafokaji. Si o tibe yewa yi calvaria le ngdisia. E ye wakponu si mau wo. Na mi le afima. E ye miagbenu le miafe komara tonko feti kose wokbo. Be miadegbepanya nyuya.
Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah.
Thank you.
It's in your lap now. What are you going to do with it?
Hallelujah. Thank you, Lord.
Why repentance and remission of sins must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem. Hallelujah.
Thank you, Lord.
Hallelujah. Ele miafe ataji azon. Nuka wage mia lakli. Benawa degbefa jime totrokle nuvo ofe kekele fengkoji. Na hikia me katã atje gome tso Jerusalem. Hallelujah. Nguti kokwe eyaema.
What does Calvary mean to you? What did that day do to you? Did it stuff you out with some theology? Did it make you a stuffed shirt?
Amen.
Or did it make you a Christian? Sold out. Hallelujah. Sin remitted.
Nuka Calvary nyena o. Nuka nkeke ma wona o. De wo foma unti nu sosro plana wa. De wo tso wo a wu fufulu dola. Alo e wo wo Kristo to. Si tso e do kwi kebliboa. Alleluia. Nu von si wo tso ke.
Thank you. Thank you, Lord.
Greater works than this shall ye do. You see who the ye's are, don't you?
Hallelujah.
Greater works than this. Remitting sins in the name of Jesus Christ.
To gawu esiawo miawo mi kpo amesiwo mi siawo nye aloa to gawu esiawo atonu vo oke le Yesu Kristo fo nkome.
But through creeds and denominations and so forth it's bound you down to a place you're still serving the world.
Yes,
tell me any man, tell me any woman can come to Calvary and try to be a big somebody because somebody said something.
Thank you, Jesus.
Gaketo jixose wo kple komaha tsonko wo kple bubuawo me la, wo ble mi ɖe teƒe aɖe ale be nye gale xexi ame subɔm kokoko. Yɔ ŋutsu aɖe nam, yɔ nyɔnu aɖe nam si ate ŋu ava Kalvaria, evɔ agati be yeanye ame gã aɖe le ametutu aɖe ƒe nyagbɔgblɔ ta.
Tell me where you can look in the face of Calvary. In its right light, that day in Calvary. How can you have your day on Calvary come out of stuffed shirt? How can you come out a puppet for some organization to preach some man-made doctrines?
Glenam, afisi na tengo akpo Calvary nkume kple nkume, le pe kekeli vavanu, le gbemagbe le Calvaria, aleke na tengo akho wo Calvaria nkekela, evo ajola afima anye awu pekpe dola, aleke na tengo adogo, aga nye dodo wa gade fe ativijin, aga degbefan fe fia meto were maha.
Why don't it humble you to the word of God?
Thank you, Lord.
If you ever go there, you'll come out humble.
Aleke wa esiama bobo mi de ma ufe nyate wa. Nem ye de afima kpola, nya jola afima, anye doku bobo la o.
How can you want to be some big something in your organization with a feather in your hat when Jesus Christ, the Son of God, humbled himself to a hacked up body, to a spitted face, until shame and disgrace, and he stripped his clothes off and crucified him before the world. Despising the shame. How can you go to Calvary and come away anything different than what he was? A disgrace. A shame.
Aleke la wɔ na di be yeanye amegã aɖe le yeƒe ɖoɖowɔha la me kple xeƒe fuwo ɖe kuku ŋu esime Yesu Kristo Mawu ƒe vi la ya bɔbɔ eɖokui kakaka zu ŋutilã siwo gba gudugudu zu mo si ŋu woɖe ta ɖo kaka yi ɖe ŋukpe kple vlododo me mahã. Eye wotse eƒe awuwo xeklã eyama le xexea ŋkume mebu ŋukpe o. Aleke nate ŋu ayi Calvaria vɔ atso aganye nu bubu wo nu si eyama nye kple vlododo kple ŋukpe mahã.
Oh, you say they kick me out. Let them kick. Have your day at Calvary. God will have his way with you.
Amen.
Let me quote that again. Have your day at Calvary. God will have his way with you.
Amen.
Let us pray.
Oh, aglobe, what day a dogui? Na wadi. Wo Calvary anke kena no asio. Eke mawu awgo efo lolo nuklio. Mina, magbubo agble ake. Wo Calvary anke kena no asio. Eke mawu awgo efo lolo nuklio. Mina miya dogbeda.
Lord, oh, God, take us all up to Calvary just now. Let us get away from self, Lord. The fear of man. The fear of what somebody else is going to say.
Afeto, oh, mau. Plomikata yire Calvary afifila. Namia sile miafe nyenyekbo. Afeto, vovona magbeto, vovona nusi amade agblon.
While the whole world laughed at him, made fun of him. But he was obedient to death. He was obedient to disgrace. He was obedient. Even under the federal government.
Nukangtie. Hikiyama kata koe yama khadu feng leungu. Gake edroto yida sere kume. Edroto yida sere vlodo ameme. Edroto lenuto majidu dua sima gohan.
And we realize that when Satan smote this earth, he became the ruler and authority in this earth. He witnessed the same before our Lord and said, these kingdoms are mine. I'll do with them what I will.
Kemye kwe de jesi be, esi satan a fo anyigba siya la, ezu jiru la kple tato le anyigba siya ji. E di da se make le mi afe ton kume. Esi o globe, fiarufo siya wanye tonye, nusi jrom la ma wakli.
And we realize that from that day to this world under the curse has been ruled by the one that cursed it.
Yes.
But God, oh God, we serve a kingdom that's uncursed.
Amen.
Eye mi kwe de jesi bena, tok be mak be vasere ek bela, keke si ale fifo de te, eye ame si fofidie la ele jidoum. Gake, mau, oh mau,
Father God, how marvelous it is that you've done some great things in the in the picture world today. Letting these great pictures like Ten Commandments and so forth come out. To let men and women see that it wouldn't even darken a church door. But let them see what it is.
Fofo mau, alegbegbe o khenwe, bana ewo dokande lele nonometata pakeke amegbe. Esie da asile nonometata gansia wongu, abese uwa wokle bubwa wene, odogo. Bena nangu tukle nyonu ona kwe, amesio ma terekbe do khofo votrungu goha o, gake ena wokponu siwonye.
God's way is a rejected way by the world. Because we're like, we go into Russia under communism. We are in this world, but we're not of this world.
Mau fo mola enye mo si hikia megbe. El abena mye le abede. Mye yide Russia le communism teene. Mye le hike siyame ga ke mye to hike siyame u.
Amen. We have went to Calvary. We've crucified ourselves to the kingdom of God to be one of His. No matter what the world says, we take the way with the Lord's despised few.
Mye yide Calvaria. Mye klem ya rokyo na mau fo fiyadu fola. Bemye anye towo domoto de ka. De siyade anye nou si kikyame ak blohan. Mye tomokple afweto tofen si wo bela.
We go on to the resurrection. And we believe it that soon at hand, Lord. That when we will be resurrected into a kingdom that will take over this world. As Daniel foresaw it. And he broke all the world up into little shafts. And the wind blew it off of the summer thrashing floor.
Nye zoyingo gere titre titime. Eye mye kwe sebe tu afe afeto. Fasere sima wa fomide titre de fiarufe gala me. Be mye ba kwekeke siya. Abe ale si Daniel kwe dongo ene. Eye wok bakeke la kata kake kake. Eye ya foye kata le dome fe lukbo fe.
But the mountain, the stone, growed into a great mountain that covered the earth. That stone shall come. Oh God, we want to be a part of it.
Amen.
Let us deny ourselves, take up our cross daily. Live for Christ, live for others. Grant it, Lord.
Gaketola, bela trozu togada si ho anyigbala kata. Pema ava. Oh mau, miedibe, mianye fe akpade. Nabe nyagbe nu le myaro kugbo ato mya fa atito gagba otogbe ano agbe na kristo ano agbe na mabubuo ha na esia na va majuru afeto.
There be some here this morning that doesn't know him as Savior and would like to be remembered in the closing prayer and would like for this to be your day at Calvary. Would you raise your hands and say, pray for me, Brother Brennan. I want to know him as my Savior.
Ame adola afisi angdisia. Esi o ma jesie ya ma abede la ene o. Eye wotibe wadronku ye wotji ile nu ugbe dodora me. Eye wotibe ekbe si ananya opo kalvari ankeke la. Nya tengu ako si ichi. Aglobena. Dokbe rade tanya novi ngutu branam. Majibe ma jesie ya ma abenye de la ene.
God bless you, young fellow. Someone else, God bless you, my brother, back there. Would there be someone else? Say, I want to know him. I want this to be a day of Calvary for me.
Ma una ira o so heavy. De amabubu galia, mauna yirao novingu tu sile magbeda. De amabubu aga nwanyia, aglobe, majibe ma jesia yama, majibe esia nanyang keke adenam le kalvaria.
I'm sick and tired. What's the use of me trifling around here with the very thing that I was born to do? I was born to be a son of God, and here I am holding on to the things of the world. God, let me be crucified today.
Meledo, eye de dihante unye. Fide kaile manambe, man of yiblem la afisi akple, nulang tong to sita wo jimdo maha. Wo jimbe, manye mau fovi. Evo nyenye si leda keke manuongu, mau, nabe waklam egbesia.
Let me crucify today myself and my ideas that I might live with Christ and live for others. No matter what they do to me, if they make fun of me and persecute me and say all evil against me and things, let me just humbly walk along, meek like a lamb, like he did.
Amen.
Someday you promise to raise me up again at the last day. I'm looking for that day.
Nabawa klam egbe, nyang tokple nyesusu osia, bene matengwa no agbekple Kristo, eye ma no agbena mabubuoha, de sia de anye nu si o wode ngunye, heti yo nye me glo nya vlo wode ngutinye, ple nu oken ha. Nabe ma zonye ngoko, doki bobo toya ha fatu. Abe alevyene, sigbe alesi, eya ha wene, eye gbede kala, edong bebe ya fom de titre, lankake mle aji, mele mokpo muna nkake ma.
Would there be some more hands go up? God bless you back there. And you? All right. Some more, just but God bless you. God bless you. Some more. That before we pray.
De asiade o gali ako ichia. Mauna irao, sile magbeda, wuhan, esogbe. De o gali afi, mauna irao. De o gali ya, afi mi adogbeda.
Our Heavenly Father, it was said when Peter preached on the day of Pentecost, as many as believe was added unto the church. They truly believe with all their hearts.
Mia fofo si le difo. O globena, esime Petro degbefa le Pentecoste nke kajila. Ama ale sinu huese la woto okpere hame angu. Wo huese va van le ofe chime.
These people that's just raised their hand, I believe that they have believed with all their hearts. And if they have, there's a pool of water waiting here. They want those sins forgiven. There's somebody here that can baptize them in that name and the only name that there is under heaven given among men.
Hallelujah.
That we must be saved.
Amesia osi ko aside chififi lala. Mekhose ba wo khwese kple wo fo jiblibo. Eye na elene na mala. Tifela le afisia le lalam. Wotibe watso nuvo ma wo ake. Ameade le afisia atenwa nyro wo le nkoma me. Eye nko de kakwe le tifu ate si wona le amegbeto odome. Benam yakpo dede.
For as I quoted the scripture a few moments ago, that repentance and remission of sins must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem.
Elabena, abe ale simeto asin onglo laji eyi fe adeva ye nebena. Wa degbefa jimetotro kple nuvo ofe kekele, efe nkoji.
And at Jerusalem, when repentance and remission of sin was preached, the apostle told them of the scriptures and said they must repent first and then be baptized in the name of Jesus Christ. That was the preacher's business to do.
Kele Jerusalem, esime o degbefa jimetotro kple nuvo o kekela, apostle o gblongonglo o fiamme o he globena, gbala, elebe wa tro jime, emegbela, wanyura ole Yesu Kristo fo nkoji ema nye dosi po mawunya glola o nkume be wawo.
For them to repent and him to baptize them for the remission of their sins.
Thank you.
Whosoever sins you remit, to them they are remitted. Whosoever sins you retain, to them they are retained.
Thank you.
Na wawo la wa trojime eye eya la nyura o he na o fo nvo o fo keke amasi amasi fo nvo mi ato akela wa to akewo.
Father, how did the world ever get off on a tantrum like that? Why not believe the simple gospel?
Fofo, alaka woye keke amegere numado tawawo me, sigbe ale siwole ne. Nukangti oma khonya nyuela jako wa.
And they even bring in for that to substitute false names, false baptisms, false Holy Spirit baptisms. Shaking hands with ministers, using the titles of Father, Son, Holy Ghost, which is never in the scriptures.
Kewo gato siawo deme de matefe be wato dolly nko tuto nyonyro tuto gbogbokoko tuto asina na osofo kple bubu nko siwonye fofo vi kple gbogbokoko ndowo esi mele ngonglo o mekonwo.
A document made by a Roman man. Not a Christian teaching nowhere in the Bible. Remission of sins cannot be remitted through titles, but through the name of Jesus Christ.
Agbalẹ si Roman tu ade wo. Esi menye Christophon fa fiale afiade kele Bible ma o. Nuvo o fe keke maten wa va to bubu nko ma o. Ke bon to Yesu Christophon ko jiko.
Now, Father, we know it's very unpopular. Your ways has always been that way. But let men and women this morning come to that day. That day at Calvary.
Azon fofo, nye nyabe ma honko, nene mako wo mo nye nada, gake na be ŋutsu kple nyɔnuwo na te va ŋkeke ma gbɔ ŋdi sia si nye gbe ma gbe le Calvary.
For Jesus despising that day, that shame to be stripped off, to be hacked to pieces, to be spit on and made fun of by the whole world, by the church, by the people who should have loved him. And yet in all that, he opened not his mouth and went and died for those people that were making fun of him.
Afi si Yesu, esi me bu ŋkeke ma alo ŋukpe ma o, be wode abi eŋu be wogbe gudugudu be wode ta ɖe eŋu xe ɖu fe ŋu le eŋu wònye xexi ame katã wɔe hamea ye ame siwo dze be woalɔ̃ eya ma hafi ye evɔ gakea le esia katã me meke eƒe nu gɔ hã o ke eyi xe ku ɖe nenem siwo ɖu fe ŋu le eŋu la ta.
God take us to Calvary this morning. And if they say we're crazy, they say we got the scriptures wrong, whatever they want to say, God, they cannot stand in the presence of God and say it's wrong.
Mau, kplɔ mi Calvary ŋdi sia, eye ne wogblɔ be mie kutu la, wogblɔ be mie ɖo ŋɔŋlɔwo nyuie o la, nya sia nya si wodzi la gblɔ. Mau, womate ŋu atsitre ɖe Mau ƒe ŋkume agblɔ be mele eteƒe o.
They cannot cover their sins by the Bible. The Bible uncovers their sins, their unbelief, to be popular, to do like the rest of the crowd. Let them come to Calvary this morning and begin at Jerusalem, that repentance and remission of sins must be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.
Na wava Calvary ŋdi sia dzro eye woadze egɔme tso Yerusalem bena woaɖe gbeƒã dzimetɔtrɔ kple nuvɔwo ƒe keke le eƒe ŋkɔ dzi na dukɔwo katã adze egɔme tso Yerusalem.
Let them take that same crucified step to be hacked and spit upon and made fun of and called everything that can be called in the line of religious renegades, tear up of churches, all they want to call.
Na be woaɖe kakla ɖe atiŋu ƒe afɔmake be woatugu wo aɖe ta ɖe wo ŋu aɖu fe ŋu le wo ŋu eye woayɔ ŋkɔ ɖe sia ɖe ɖe wo ŋu si gbesubɔla megbedelawo hamegbalawo nu ɖe sia ɖe si wodi be woayɔ ɖe wo ŋu la ko.
May we, Lord, this morning take our way with the Lord's despised few. May we walk like the apostles did, neither turning right or left, and from the goodness of our hearts serve God.
Amen.
Grant it, Father.
Na be aƒetɔ, miatsɔ miaƒe mɔ ŋdi sia kple aƒetɔ tɔʋe siwo wogbe la na miazɔ abe ale si apɔstolowo wɔe ene be miagadze ɖe ɖusi alo miame o eye miasubɔ mawu tso miaƒe dzime le dɔmenyonyo me na esia nava me dzro fofo.
Now heal the sick and the afflicted is coming into the prayer line. May these who raise their hands in their hearts repent right now. May these who have stood back so long quickly move to the water and have their sins remitted upon the name of the sacrifice, Jesus Christ, the Son of God. Amen.
Azon, yo dodolelawo kple fukpelawo si wo ava gbedodoɖa fli la me, na be ame siawo si kɔ asi dzi la, woatrɔ dzime tso dzime ke fifia azon. Na be ame siwo he ɖe megbe teƒe didi ŋutɔ la, na ɖe abla ayi ti gbɔ be woatsɔ woƒe nu vɔwo ake wo ɖe vɔsasa ƒe ŋkɔ. Yesu Kristo mau ƒe vi la me. Amen. Di to gangu no lava fonu me fa vite nye nu vokota vi ma wukra ude nye tima o Yesu le me nye vie
veto la titoka gome
be one of
his menye to deka obo kuna be
just do something to you? Just towers you out. What's the hope in your life? Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others.
De esia me wana na mi wa. Me ton la na mi wa. He de mo popo mi ame. Sinye agbe. Agbe mavo. Nuka enye be wa kla ame kple Kristo. Enye be wa no agbe na ame bubuo.
What kind of others? Those who hate you. Those who wouldn't like you, those who would make fun of you, live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecute the prophets which are before you.
Ame bubu ka o fo ma vi. Ame si o le afu o. Ame si o ma lon wo nyagbo o. Ame si o adu fe ngu le ngu o. No agbe na wa o. Na no anyikli wo. A lon wo. Mi dogbe dada ame si o le afu mi lata. Eye wo ka ava to gblo nyagbegble de si ade fome vide mi anguti le nyanko lata. Wo ti nyagblondi la si o do ngona mi la yume.
I thought the message would probably help the church this morning that you would see that we need a Calvary, we need a crucifixion.
Me susu be gbeda si la ate ngwa kpere game la anguti ngdi si ya. Bena mi akwe, bena mi hiya Calvaria, mi hiya kaklade ati ngti.
Now what is it all done? It's all paid for. Sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted. It's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way. And you'll be healed.
Azonu ka enye nu siya okata wawo. Woke fere siya okata ta. Novinyo nu si leke kevime. Na ame siyo le afisiya siyo le dolem ke le fukpem la. Woke fere ye kata ta. Nu de ka si ole be na wola enye be na khwese be na enye yeto khwele nene mo makaji ekema akpodo yo.
Remember, now what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is?
Mi don kweji azonu ka e. Mi atengu a ire kikia me. Adak blonyanyuya ayo dodo no o. Eye mi ama agbemavo. Ale kek begbe wanye ganwu. Le ngutu ade simulon afisi akle kle kansa fe kudodo de siya de siwonye.
We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman. Tens of thousands times thousands of infallible cases around the world. Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up with cancer. Today, fine, healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right.
Miek boy amazigere wo ma efe ya yirao, he yodongtu wo, he yodongyonu wo, nono me akpe ewo tefe akpe nanansi wo me dafukpa wo, le kekia me godo wo, mikuya. He de wo le do bati wo, ple dono koba wo me, ame si wo kansa du, wo suso vovoli de de la, wo le nye egbe, he le lama seme, Dosia o si wo mele la, miyaw ha miyawwe, ke ganto wo e siya wo miyawwo, a u e siya wo, e le tefe.
What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name.
Nuka, men na wo akbe fe jijireji, to yesu fe nkwa me, bena, Ya ji ofa agbere chi khana nkeke fiyade o. Gake, gawo e siya wo miya wo. Ya na wo agbemavo to nyanko me.
Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? Yeah. It's the devil. Certainly.
Nuka nguti nko kwa sisi ya nakpe nguna mi. nuka nguti amewo ado vloe atrojo le egbo gbogbo voe kakade jitoe.
Repentance and remission of sin must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sin be preached in his name, beginning at Jerusalem.
What the gbefa jimetotro kple nufo fo keke le fo nkoji na amesiame aje gome to Jerusalem afima egbedasia re togo legba eletefea. What the gbefa jimetotro kple nufo fo keke le fo nkoji aje gome ato Jerusalem.
Now, first we'll do as he did, have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back here for any that wants to be baptized. There's garments in here for women, garments in here for man, standing ready for you to have your sins remitted.
Azongbala, miyawo nu abe alesi yaha wonene, adogberade donota, evelia, nanagawo asumiasi, tila sogbe, lemegbe afi na mesia mesidibe wanyroye, awuflaya le afi na nyonwo, awuflaya le khwama afi na ngutuo, legbesosome na mi, bena watomya fonu vonwo ake.
Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved.
Ella bana mi don kuji bana le Bible fa nu fa fia nu de de ko e mi atenwa kho mi fa nu fo fo keke le. Ella bana nkwa bu bua de kemeli le tifo ate wo tona amawo si ji wa to apo de de o.
Paul met some that had already been baptized, and they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance.
Paulo, dogo amedo si o nyonvo hohola, eye o nongli dom be yo kwa jiruruvo. Ebya obena, nukajie o nyonomidoma ha, o globena, Johannes tome, edongbe, Johannes nyonome hena jime totro.
I get this, unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized, all right, unto repentance. They had repented. Yes, sir, I've repented. I believe he's coming. They were baptized unto repentance, that is to say, believing on the Lord Jesus Christ.
Azon kponusia, hena jime totro, menyena nuvo opo kekeu, amenenye sesia gome. Menye na nuvo opo keke o, wo nyrowe ya pepepe, hena jime totro, wo tro jime, en amega, me tro jime, nyea, me kwe sebe, ele vavage, wo nyrowe hena jime totro, eme enyebe waglombe, ne wakho apoto Yesu Christo ji ase.
Then when they heard this, that the sacrifice already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them when he laid his hands upon them, the Holy Ghost, and they spoke in tongues and prophesied.
Ke si wo senyasia, bena vosasala vahohola, wo ganyro wo ake, le Yesu Christo fan kwa ji, eye le si amagbala, wo magbokbo kwa de wo me, e si ma wo dasi de wo ji, eye wo funukle ade, eye wo blanyadi.
Now how you go to change that scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament, and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ.
Azon, aleke ele ngonglo matroge, to wa asibi de to te fere ka peji le Biblia me, afisi wo to nuvo oke ameade lekpo le nubabla ye yame, eye wo ngure bubue fo me vi, si menye Yesu Christo fe nkwa ji o.
Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church, that shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church is organized.
So te fere kafiam le Bible me, afisi ke wo nyuro ameadele, fofola, vila, kpakple, gbokbokokwe, la fwen koji, alo ghe ngouti nya la va, nye klo ngouti, rame afwen ngouti nya si fiabe wo nyuro ameadek po, le fofola, vila, kple, gbokbokokwe, la fwen koji, kakavado fe alafa eton ple jivo mele apostolo susu apwe kumagbe esime katoliko rame awadudu.
Now I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything right in my study. the most ancient sacred history in the world. Amen. The only infallible proof that we have.
Azo fada si odo ngona nike ala la sinye, hekpere blema nyanglo la okata nguti, ple enu de siade, wole nyenu sropo vivi la, nguti nyako kwe kwe towu sile kekiame, esinye kpero ji madamada de kahon sile miya sila.
Read our Sunday visitor of the catechism of the Catholic Church. Watch them what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says, baptize in the name of Jesus Christ. But we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it.
Mihle our Sunday visitor alo katoliko hame apwe katechism. Eye mia lengkure nusi wo glolanguti protestant toade wo akpode de douma hi. Elabena wo bobore katoliko fon fafiate. Elabena wo po bibla globena mingiro amele Yesu Kristo fon koji. Gake. Nye de konu nya tia oda, esinye Yesu fanko, heto fofola vjilak ple, bagbokokwe la do, eye, wo londe eji.
Now show me a scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why, they've never been to Calvary. That's it. They've never seen.
Azo, mi fiam ngonglosi titre de esi anguti, ke eye ekem, ke ha la, kikiam abobode esi ate, nuka ngutiye.
They'll make fun of you and call you, they'll even call you Holy Roller, Jesus Only, and all those fanatic names that they can. What difference does it make what they call you? What do they, he care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone.
What do fang le miyangu aye, why you are me, go habe, memlela kokeo, yesu de kato.
And if that same spirit was in him as in you, will make you do the same thing bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus.
Amen.
Giving praise to God.
Sino emela le miyao ha miyamela awo mi miyao nu de kamake ato efanko nu siya nu simye wana la bibla ye gblen le nu fofo alo le doa ome la mi woye katan le yesu fanko aji eye mi dakpe na ma u.
Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God.
Amen.
God alone, one God.
Amen.
He's always been one God.
Afika mi ekpoto nyenye, tro ofon fafia male. Katechisme meye, menye bibla meye o. Nyagbe trinita me jele ngonglo katea me goha o. Tomo se gbanji, fasere nyare de fiaji. Numa po me viare keme li o. Nane ke po me vime li abe trinita mau o. Mau onye, mau kwevo, mau deka ko onye tegbe.
He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as the Son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God. One God, not with three names, three offices, three titles in one name. Jesus Christ.
E wadol dofa eton. E wadokpo abe fofo ene, le mosete. E wadokpo le ngtilame. Abe viene Yesu ele do woma zo abe gbogbogboko ene gake mawu de ka menye papele nko eton o do fe eton e bubu nko eton sile nko de ka me Yesu Kristo.
Anything different is pagan. Now I ask for somebody to show that and it isn't. Right. I've said that for years after years after years and nobody's talking up yet.
That's right.
Because it can't be. Here's the Bible first. There's the ancient history to prove that's exactly right. And why does the devil just... Well, the Bible said to be that way.
Right.
How can they come unless I draw them? That's just all I know. That's what Jesus said.
Nusia nusi tovo vona esia la to trosbos bome. Ke me biabe amere na to esia afya. Bena manye nene mae o. Esia le tefe. Me gbulonya siya fede feji. Le fegede ome. Amere kama drong tikpo hade o, mikuya. Elabena, matengwanyan enema o, madro, bala, Biblia le afi sia eye gbadegbe ŋutinya wo li be woado kpe edzi be ele eteƒe pepepe. Ke nu ka ŋuti abosam wɔ me enyo Biblia gblɔ bena nenema wòanɔ aleke la wɔ woava ne menye nye he wo ve wo ma hã. Nu sia katã ko menya le esia ŋuti ye ma. Numae Yesu gblɔ.
So I'm not saying that to be. If I said that and preached in a sermon like this, I'd be the worst hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life.
Amen.
Many is baptized into Christ, puts on Christ. You have life by His name.
Hey, Eta, Yemele siak blomba manye, Nema glonanema, Afile maunya siatok with blomula, Ekama, Manya lakpatovluto silemia dome, a letter. Mele gblɔm elabena enye nyateƒe eye wonye agbe. Ame ale si nu wonyrɔ ɖe Kristo me la, wodo Kristo. Agbe le wo me to eƒe ŋkɔ dzi.
We pray in His name, seek in His name, preach in His name, baptize His name, live in His name, die in His name, go to heaven in His name, resurrect in His name. All the family in heaven is named Jesus. The Bible said so. All the family on earth is named Jesus.
Nye do agbe ɖa le eƒe ŋkɔ dzi, di anu le eƒe ŋkɔ dzi, ɖe agbeƒã le eƒe ŋkɔ dzi, nyrɔ ame le eƒe ŋkɔ dzi, nɔ agbe le eƒe ŋkɔ dzi, hekuna le eƒe ŋkɔ dzi, yia dziƒo le eƒe ŋkɔ dzi, hegafɔna ɖe tsitre le eƒe ŋkɔ dzi. Ƒome sia ƒome si le dziƒo la ƒe ŋkɔe nye Yesu. Nenemae Biblia gblɔ. Ƒome sia ƒome le anyigba dzi la ŋkɔe nye Yesu.
He said, I came in my, you said, well, it's the name of the Father. Father is not a name, it's a title. He said, I came in my Father's name and you received me not.
Egblɔ bena meva le nye nyagblɔ bena enyo fofo la ƒe ŋkɔ ye fofo menye ŋkɔ o bubu ŋkɔ koe egblɔ bena meva le fofo nye ƒe ŋkɔa dzi eye miele xɔyem o.
Now what name did he come in? Certainly, and you received me not. So there you are. It's just it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely he surely is.
Azɔ ŋkɔ kadzi wo va le kaka ɖe dzi toe eye mie xɔm o ekema ye ma. Deko wonye, oghle ɖe nunyalawo kple nugɔmeselawo ƒe ŋku. Vavã la, eya ye vavã.
Over in Revelations we talked the other day, there's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit.
Eye nyaɖe ɖe fiame le gama la, abe ale si me fia nyitsu aɖe la, gbolohame xoxoe la li, esi nye ɖoɖowɔ ha gbãtɔ, eye vinyɔnuwo ƒe hatsotso aɖe le esi, esi wo dzɔ tso eme. Wo wɔna nu ɖeka ma agbenɔnɔ ɖeka.
She all winds up in Babylon the same way with a church of Rome and a confederation of churches of other nations, and there she is all winding up all in the same thing, same ball.
Wo katã va wu nu ɖe Babylon nenemake kple Roma hamea kple hamewo ƒe ƒuƒoƒo alo dukɔwo ke ye ma le nu wum ɖe me. Wo katã de nu ɖeka ma me tɔdziƒu ɖeka ma me.
But God's church.
Amen.
Hallelujah. It's a called out church. Separated. How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth when God reveals it to you? How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice.
Hallelujah. Enye hamade siwo yotokui. Hedi ɖe aga aleke wotu hame lae aleke la wɔ nyanya esia aleke míate ŋu anya nyateƒe sia kpɔ gbe ɖe ne mawu ɖi fia mí aleke habel wɔ nya be alevie eye menye yevutɔ ye o ma hã ɖewo ɖi fie to xɔse me habel tsɔ vɔsa si nyo wu la na mawu.
Coming down off in our transfiguration, Jesus says, who do men say I am? Some said Elias, Moses, and so forth. He said, but I'm asking you. Who do you say I am?
Esi Yesu trɔtso ŋutitɔtrɔto la dzi gbɔna la, egblɔ bena ame ka amewo gblɔna be menye. Ɖewo gblɔ bena Elia, Mose kple bubuawo. Egblɔ bena ke ma bia mi se, ame ka gblɔm miawo miele be menye ma hã.
Peter said, thou art Christ, the Son of the living God.
Amen.
He said, you ever learn this in other words? I said it's not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this. But my Father which is in heaven has revealed this to you.
Petro gblɔ bena wòe nye Kristo, Mawu gbagbe la ƒe vi. Egblɔ nɛ bena mesrɔ̃ sia kpɔ gbe ɖe o. Le go bubu me la, mele esia gblɔm menye be manye gãta o. Ke boŋ be matɔ asi nane dzi ta ye. Mesrɔ̃ esia kpɔ le Biblia suku aɖeke me o. Ame aɖeke mefia esiawo kpɔ o. Ke boŋ fofonye si le dziƒo la ye ɖe esia fia o.
That I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ. And upon this rock, what rock? The same one Abel went. Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it.
Amen.
Son. They'll try it, but they'll never prevail.
Bena menye, menye fofo vi kple gbagbɔ kɔkɔe o. Ke boŋ menye Yesu Kristo. Eye le kpegbadza sia dzi la, kpegbadza ka, ɖeka ma ke si dzi Habel de. Le kpegbadza ma dzi, le kpegbadza sia dzi la, Mawu ƒe nyateƒe si woɖe fia le gbɔgbɔme ye. Matu nye ha la ɖo, eye tiaƒe ƒe agbowo maɖu edzi o. Esia le teƒe, woti kpɔ, gake wo maɖu edzi akpɔ o. Mikpea.
So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord, this finds you, move on.
Eya ta mi xe yi ɖe Calvary ko, ne woaklã mi, eye miatrɔ agbɔ, atsɔ mɔ kple aƒetɔ tɔƒe siwo wodo vlui la, azɔ yi ŋgɔ.
Now Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it.
Azɔ aƒetɔ, mietsɔ nuwo katã le asiwo me dem. Nyemenya le hatoto sia dome, nu si le afi sia o. Nyemewɔ susu be manya hã o. Aƒetɔ negbe ɖe ne ɖe fia ko afi.
And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and the big things of life.
Ke azɔ la fofo mawu, nyemele biawo be nawɔ esia o. De kome gbli de amewo ƒe ataji. Wawoe nye kem, nabe esia nanye Calvary vavãtɔ ŋdi sia, nabe esia nanye ame ŋutɔ ƒe lɔlɔnu kaklã ɖe ati ŋu vavãtɔ kple ame ŋutɔ ƒe didiwo kpakple agbe sia me nu gãwo.
May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised you. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is the spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one spirit we are all baptized into one body.
Na ba mo na bobo rokwi eye wa lo atso mo pakle afoto to fe si o do vlu la na ba wa zodokwi bobo toi na ba wa ji wo de jifo fiadu fe me mau fo fiadu fe gala me esinye gbogbome ngutila kristo fo jifo ngutila sile anyigbanji to gbogbo de kamela wo nyiro mi kata de ngutila de kame.
Grant it, Lord, whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female,
yes,
bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit. Grant it, Father, may it be with among many this morning that they will understand. May you open up their understanding.
Nabe sia na va me dzro aƒetɔ, wo ɖa nye ame yibɔ yevu, ame ŋutiɖiɖi, ame hɛ, alo ɖe sia ɖe si wo nye ko, ŋutsu alo nyɔnu, kluvi alo ablɔrevi la. O wɔ mi katã be miano tso gbɔgbɔ ɖeka ma me, nabe esia nava medzro fofo, eye wòanye bena kple le ame geɖewo dome ŋdi sia, bena woase egɔme, ʋu woƒe nugɔmesese dzro.
Then it'll be like a new day to him. The sun will shine, and the dismal light of man-made theologies will drift away, and the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils in this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did.
Ekema, anɔ na wo abe ŋkeke yeye ene, ɣe la klẽ, eye Mawu ŋuti nusɔsrɔ̃ ametɔwɔwɔe ƒe kekeliti la ate ɖa, ale be Mawu ƒe kekeli la klẽ ɖe woƒe afɔtoƒewo, eye woadze nutsɔnu si tsɔ kekeli nyui sia dzi la ɖa, ale woate ŋu azɔ le kɔkɔenyenye ƒe mɔ gã la dzi. Ekema, wanɔ gbe na ame bubuwo abe ale si Kristo hã wɔe ene.
Now as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint your servants this morning.
Amen.
All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed.
Azɔ esi mi le gbedodoɖa fli la gɔme dze ge la, mele gbe dom ɖa be nasia mi na wo dɔla ŋdi sia. Mi katã hã esime mi le gbe dom ɖa ɖe mia nɔewo ta la, eye wɔe be egbe sia bena dolela de sia de sia to gbedora fli sia mela na kpo doyoyo.
May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors cannot cure. And here they are today, just about a week ago, and here they are well today.
Nabe watro ajo, sigbenyonvi suema sife nkutraha, ple ngutuvi suema kakple, kakple nyonu titima, ple kple novi ngutu rat, ple amesi o tofli mekpola domotod gadewo ene, Aphetò, ple dolelao, kakple lamagbegbletao, ple anusio ngutsi doyolao matengwa dagbeleo. Ke wawe nye si ekbe, anokosida de kakova yi. Ke wawe nye si, lese si ekbe.
God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified till their thoughts and their ideas that they are past healing. Hey, the power that raised Jesus from the grave give them life. Great life of faith. And then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name. Amen.
Mau, nabe ngutu kle nyonu o nava yi kle khosema ke, esi o nyabe yewe yina Calvary abe wakla ofo tam susuo kle ofo susuo, bena enye doyoyo si va me vo. Nabe ngusen si fo yesu to yo dome la, nana akbe wo, khose fe akbe triakola. Ekema esi amekbe te tiko la, nabe, ame gede o nava tife lakbo, khena nyonyro. Mie bie, le yesu nkwa me. Amen.
Amen. Now we just got 20 minutes to run the prayer line in the baptismal service. Now we don't have prayer cards. We've gotten from that. We'll try to work it in my bigger meetings whenever we start.
As long as you have a question, you have a question. 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 You
I've told you all, we laid it out, we got it on tape, and everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessings.
Mgblena mikata be miegblindi, ele nyafukalaji, eye afisi afisi meyinala, nyafukama oje angonam, jesilafsiana yayala dedeku.
The idea was if you pray for the sick, get the people to believe you. I said they won't believe me. He said you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many know that to be true?
Susula nyebana, nyebana dogwerare dolela otala, nabe amona hojiwase, maglobo ma hojinyase o, eglobana, wato jesisiawa nao, eye to esiawojila wahoase, jesiawo de zongede, lekikia mefe wosong, eye me dafukpo zirekape hao, datafuwa de kemele nguti o, kura o,
if you can believe the sign, then believe the message. That's right, it shows us. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? Or what? And I tell you something, would be falsely? God won't let me do that. No, 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 sir. I'm telling you the truth.
Enyo, ne mi atengwa khoje si aji sela, eke ma de mi khogbeda sila hanji ese. Ele tefe, esi afisha nusiye. Eye de mawu atok beda si ade ade menye. Eye wanabe wa deblibo nene mak begbe. Gake nuka. Ke de mak blonane si anye afatola na miya. Mawu ma demobe ma weo. Bede, bede, bede o amega. Nyatefe blon mele na mi.
All you that wants to be prayed for, kindly on this row here, come over on this side if you will, over line up to the right. And then that'll let the people come through as we pray. And then we'll get the boys, the ushers, and them will watch. And as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them through. Everybody be praying for us.
Azon mi amesi okata le didimbe wadok berade mi atala. Mi lofa mi avak baka me la fisya. Mi va khasi aji ne mi lola. Le afimala mi adode flime le ndusime. Eke ma esia ade mobe ame ona toe me. Esi me mi anok bedomda. Emegbela mi ado ngu ntuvia oji amengujola okpla amakemeo na nongujo eye si ovale afisia tomle yimla ekema ala akhaji le afimala mi akplo oto megbe ve eye mi akplo avato eme ayi
wa do gbe ra de amesi ameta.
Oh no, not that. Well, I know she don't matter. You can bring her out, or you I can bring her out now or the last time she wants. It doesn't matter.
Oh, pao, gbede nyama weo. Enyo, gasia gamesi miediko. Megle nanekeo. Matengu akple togo. Alo, mia. Matengu akple togo yafi mafifia. Alo, ne wavye. Gasia gamesi mielonko. Megle nanekeo.
Now let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want y'all to be thinking now. Now what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right?
Azo mi na mi azidodo ale simi atengu ikhana mi ti versi o avala medibe mi kata mi isusu ma azo nukae nuka bibla gblon hosefe gbedodora la aho dolela la de agbe amene ni enya ba si ale tefe.
How many knows the Bible said these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can if ye believe that I'm able to do this. Is that right?
Amene ni enya ba bibla globana jesisia wa kloma si o khosela do dosio wa malala mia o ha mia we ke kae nge do awo e globana matengui ne mie khosa ba matengu we ko esia lete fea.
What was my question? They won't believe. He said these signs will cause them to believe. Now if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as to be from sin, it's the same promise for the same God.
Ke nge nge nya biasala Oma khojinya se o eglobe jesisia wa na wa khwese azo nemie khwese la mi no klalo esia nye mi afa gade de fa gapopola ne na make tututu abale si wole ne nye to nu vome ngbedodoro de ka si to mau de ka magboye.
Now we got a little sick woman here's got stomach trouble from down in New Orleans. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now quietly and everybody now I want the brother to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer.
Azon yonu suyare le dolem le miyak bo afi, esi domedwi le fudem na, eto niw alba niva, miyadok berade etakban, alebe wa tenwa yada nonyi, azon ble wu, ke amesiyama azon, medibe novya unak bede ngunye le afi, ke mina miyade tato sen azon khenak bedodora.
Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it.
Azon fofo difo vito, esia nya wonya zore de sia je yo mala mpon kunya ma o gake pon kunya ma be ma de gbefen.
And knowing this and knowing that I'm a middle-aged man now and someday must face you, I have preached the truth from my heart, you know it, not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance.
Eye esimanya sia tala eye esimanya ha be meti khofo bla to vo fifia eye gbere ka ma va kpekpli wola.
Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church as these poor people.
Kefofo, malegbe domra be, wona kpede ngunye azon esime me yina be, ma dokbera de dole lauta. Lona do nye gbedodora ngu, menye nye gbedodora dede ko o, apeto, ke bong, ghamia fe gbedodora o ha, esime ameda ghe siya o.
What if this is my wife standing here? What if this is her sitting in a wheelchair, or my sister, my mother? Oh God, heal this people, will you, Lord?
Aleke wa no, nenye be slonye chitrede afisya maha, nuka e, nenye be eya enye amesi no anyire kekevime maha, alo, no vinye nyonu ye, danye ye, o mau.
Look, stand in the prayer line. Heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept theirs.
Bo ale si o le titre de gbedodora fila melada. Ji dolele o kansa o nu tete o dolele kple la megbegblen de sia de fome vi o. O doma amegede o gbona. Ama alafa o ahogade de. Le afisia enumake afeto. Eye wokpo ekpo, hekho ejise, ale wokbona gbedodora flila me, be wakho wuto.
They're coming to a lively stone now, not your servant, but unto your son, Jesus, who is the leader of the church, the spiritual, mystical person among us,
And as we go offering his name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen.
O gbona de pe gbaja lagbo azon menye wo dolagbo o ke bon vi o Yesu gbo amesi nye ghamia fe kplo la esi nye gbogbome kple nukunu mesi le mia dome ke esi mie yina hele efe nko mamla we gblon be le nye nko me la mia nya gbogbofo adogui mele gbedomra be na domia fe gbedodora o ngu le Yesu nko ame. Amen.
Everybody be in prayer. Now this is part of yours too. This is your prayer. Now this little woman must die if something don't help her.
Azo amesiamene no gbedomra. Azo esianye mia oha togome. Esianye mia fe gbedodora. Azo nyonu suesia akugodo nenane kemekpede nguti o.
How many know Brother Stadcliffe? Brother and Sister Stadcliffe, I was called from Germany 3 times the other night. Their baby was dead. They asked, Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth.
Amene nyenya noving to Stacklev maha, noving to clone of yon Stacklev, Zade meva yila, wo yom to Germania zigbozi eton, wo viku, wo biambe, noving to Branham, miekpo a former kukuore chitre toma ufok bogboji. O titre de afima hekpo tefe mikuya. Eye, mien nyaba wenye afetofe nyagrondila. Glonya lako, me glombena. Nyematengule glogeo. Nekbe, de wotue de numenam ko, afi.
Come to Germany. I got it right quick. They phoned in. Got a jet plane that could bring me to Germany in 6 hours. An army jet. That would fly me to Germany to raise a dead baby. An army jet would take me over in 6 hours in Louisville. Manson, Germany.
Va Germania. Meto kaba numake. Eye wogayo. Mie kpo ya mofu si atengwa ko wo. Va Germania le gafofo ademegbe. Asrafo ofe ya mofu si akomu yi Germania. Bema yi da fon vije si kula. Asrafo ofe ya mofu si akomu ayi. Le gafofo ademegbe. To Louis Vien. Ado Mission Germania.
I went in and got on my knees. And I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back and didn't answer me. Come in. Through the night, I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered.
Meire kwa malafima hejeklo. Eye meglombe. Fofonu kamaglon. Glong yade denu menam. Medro ngunam o. Medogo yigbeme. Meglombe. Fofonu kamaglon. Tong yade denu menam. Ne menye nenemu ola. Ke mayi jojre. Megbubo yi. Medro ngunam o, megbova kwa me, medogbe ra zablibwa me, be, afeto, tonya o den menam, medro ngunana kenguti o.
Next morning my wife got up, as soon as she left the word, I stood up. She said, do not rebuke this, this is the hand of the Lord.
Esi unkela, sronyefon, kasiya wo dojokola, nyalava, me titre, eglobe, megakamo nasiya o, afeto fe asiye.
Then quickly to the phone. I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I be forbidden. You see what power there is on that rebuke? When God said, don't you do that. For it's the hand of the Lord. Now Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go.
Alek kabala, meire kanu, nyemate mwavau, bede, esi anya fetofo asi, Ome lonam o, mikwa ngunse katokbeye, wanye an nomo kaka mamea. Nema u glombe, mega wae siya o, elabena, afeto la fa asye. Azon mosek bedekala, o glone be, ne wanane, ke e ida weko de fomo vie. Midon kwe jia, e yata nyame yew.
Now I can bring statements to show of 4 different people have pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing.
Amen.
You better be careful. Said, don't.
Ke matengwahe ama enne vovovo si onguti doyolak blolebe wokula fenu ngongla wo ave atofiami. Ama gbe mye dokbera he kamona ku mikuya. Mye titrele afima he kamona numa. Ke ne ma wuna ngusen wobe na wananela. Anyo ube na kponue le nu si wom ne le la nguti mi kwa anyo na wo ube na kpo egblo be megawo o.
I remember that might not register with you so greatly, but to me it meant something. See, do not rebuke this real sweet kind voice. About 6:30, I believe it was 6:30 that morning, said, "Do not rebuke this. This is the hand of the Lord." I said, "Thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it." If he said, "Rebuke this. This is the enemy stepped in," I'd say, "Let's go." We'd have been done.
Azom idongui, atengwa nyebe esiama dinyale miagbofun o. Gakena nyeyala ekblonyade nam mikuya. Maga kamona siao plekbesi vivinto. Boko ade ano abe ga dekple afa me khose be yefo ndi ga dekple afa bena me ga kamona sia o afoto la fe asie me glombe akpena o fofo akpena o afoto nyemele wo ge o nenye de wo glombe kamone futo e gede mala anyene maglombe mijo ke ava me ha.
When that little boy there in Finland is laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body, the Lord said, "That was the hand of Satan," said, "Rebuke it." And I said, "Death, you can't hold him. Bring him back. Let him loose."
Esima ngutuvi swema le Finland ku, hemlo afimala, wotugui, eye fude kaha megale nyui le fe lama o. Afetola gblobena, eye anye satana fe asi, he gag blobe, kamone. Eye me gblobena, ku, matengwa lady o, bugbeve.
Amen. Larry jumped his feet well. Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord till the word of the Lord comes to me.
Le afima kekola etikpore fa foji enyo funganga de kateti ha magale fa lamao nenema ya fetofo nyala le nyematengwa wa fetofo nyala ngdo vasere esima afetofo nyala vanam o.
But in the scripture, the word of the Lord has given me commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your head. We'll see what he says as we go through.
Kele ngonglomela, afetofo nyala nam dodo kukobena wa dogberade dolela siya wota. Enna dodola mibe, miya dogberade wota kukho. Azon, khosefek bedodora la, akho dolela de akbe. Mina miya dogbera, mide tato. Mi akponu si wa gblo lada esime mi ava no yiyim. Enye Kristo to eya nenye a ekwese kple wo jikata be Yesu anabe yefe lame lasia domedu via de lengu o ekpefule esime efe gede novinyonu azon wo lame asen. Nenye be na kwese.
Now, Lord God, this young woman must die. Now, I pray, as I look upon her, I feel a reason for her to die. And I feel in my spirit, Lord, that it's your permitted will now that I rebuke this. Satan, turn her loose. In the name of Jesus Christ, may she get well. Come to this church and give testimony to the glory of God. Amen.
Azon afetomau, nyonu siale kukuge, Nekbede nekbede angu, azon me dokbeda, esi me le ekpom la nye mekpon anake, si ta welebe waku o. Eye me sele nye gbogbome be, afeto, esi a nye wo mode de lolonu. Azon, bena maka mona esi a, satana, de asile angu. Le Yesu Kristo fe nkome, efe la me asen, wava hame si ame, adi da sehe na ma u fe nguti kokwe. Amen. Azon, ale si wonye nu gble ale ala, afono, wola mele sesege, e khoe si aji si anovi ngutu. De, miye khoe sele afisi abena, miye fo la mele asian, khe yi azon, na jenu de siade dudu, e sine, e kemala, wola mele asen.
Now, the God of heaven, take the stroke off the world, give it a sin. By that same name, he did it. Take the stroke off the world. And we need to make that.
Azɔ la, wo hã kpɔ mɔ be dzidɔ kple tutudɔ na dze xexea me dzi ɖe ye ta. Ena dzidɔ kple tutudɔ va dziwo. Azɔ, dziƒo mawu si tsɔ eƒe dzidɔ yi ɖa le xexea me hena nu vɔ ƒe keke to ŋkɔ ma ke dzi la, ate ŋu ana wo nu vɔ ƒe keke aɖe dzidɔ la ɖa le dziwo eye woawɔ wo lãme na sẽ. Exɔ se bena ate ŋu awɔ dzima na ƒo nyuia ne exɔ se la. Ahaya.
Lord Jesus, this poor woman was afraid that she had the rest of her life and then she'd be taken away. Amen. But we are asking you this power of Satan be taken from her. May she live and walk and be as normal as she ever was. We ask that you keep the dream. Amen.
Amen.
Aƒetɔ Yesu, nyɔnu dɔhe sia ati kekevi me hena eƒe agbenkeke susuewo katã ke le esia megbe la, woakɔe ayi. Gake míele biabiam be woaɖe satana ƒe ŋusẽ sia ɖa le edzi na woanɔ agbe eye woazɔ azɔli eye woanɔ dedie abe ale si wòle tã ene. Míebiae le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Exɔe sia, dɔ si wu nu xoxo la ye, evɔ, nu kae nye nua, vɔvɔ meganɔ mewo, meganɔ menye woyɔ dɔ na wo kpɔ na kansa, ɖe asi le wo ɖokuiwo ŋu, tsɔ nu sia nu na Yesu. Aƒetɔ Yesu, meda nye asiwo ɖe nyɔnu sia dzi eye meka mo na eƒe dɔlelia. Menya be enye kristotɔ wodzi tso gbɔgbɔme. Meɖi ɖa le edzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ si nye ŋkɔ wɔ nukunu ma me. Amen.
Lord God, for her precious brother, I ask for his salvation. Amen. Amen.
Aƒetɔ Mawu, na nɔvia ŋutsu vevie la, mebia ɖeɖe kpɔkpɔ nɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nɔ tsitre ɖe sia dzi ko. Amen. Ava me. Ɖe esɔgbe axɔ wo dɔyɔyɔ avinye. Enyo, edzo yi ɖe esi me. Aƒetɔ Yesu, ɖe ɖekakpui sia dzi la, ame si gblɔ be tso gbɔwo la yele gbe dom ɖa be yeaxɔ yeƒe dɔyɔyɔ. Abe wo dɔla ene la, meda nye asiwo ɖe edzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Azɔ, ɖe sia ɖe ko. Azɔ, miyɔ eƒe ŋkɔ la ko. Azɔ, menye na nye ya o.
Father God, as only a son that once leaned on the bosom of a mother, she patted him and played with him and held his little hand under the two baby. Now Satan's turned a new institution. God, he comes to the Holy Church of the Living God, a church that's born of the Spirit of God,
amen.
A church that the God, Spirit of God lives in and makes itself known. And today, by prayer, we deliver that woman from that institution.
Amen.
In the name of Jesus Christ, we pray.
Fofo Mawu, abe ɖevi si nɔ dada ƒe akɔnu kpɔ la, edada ƒo dzime nɛ he do gbe ɖa kpli lé eƒe asi sue la esime wònye vidzi si le nuƒoƒo srɔ̃m. Azɔ satana kplɔ dada de aɖaʋakpɔ me. Mawu, eva Mawu gbagbe ƒe ha kɔkɔe la me, hame si wodzi tso Mawu ƒe gbɔgbɔ me, hame si me Mawu ƒe gbɔgbɔ le agbe le he ɖea eɖokui fiana le. Eye egbe la, to gbedodoɖa me la, mie ɖe ga nyɔnu ma le ekpɔ ma me. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me, mie do gbe ɖa. Amen. Heyi aƒeme, eme nenyo na wo. akpena wo be eva hele babiam ɖe dawo ta emae nye vivavã. Egbe nye wo gaɖeɖe kpɔgbe. Aƒetɔ Yesu na sɔhe nyɔnu sia hena srɔ̃a ŋutsu ƒe ɖeɖe kpɔkpɔ kple gaɖeɖe na eƒe vehlome la na wòaxɔe dzro le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ame si gblɔ bena miva xɔ edzi se azɔ eye enye nuwɔwɔ si nu wowu la. Aƒetɔ, dɔyɔlawo gblɔ be, aƒetɔ, ele eƒe lãme xe gbɔna ɖe eƒe ŋku dzi, eva be woaɖe gaye. Le vɔsamlekpui gbɔ afi esime hame kɔkɔe sia le gbe dom ɖa la, mele eƒe gaɖeɖe biam le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Fu ame sia adzo le eƒe lãme godoo, enye dɔ si nu wowu. Na via ŋutsu la, meyra takuvi sia, nabe nusese kple dedienɔnɔ natrɔ gbɔna eƒe to. Azɔ hamea ƒoƒu, ke hame la nye Kristo ƒe ŋutilã makpɔmakpɔ la, mi katã miele gbe dom ɖa ɖe mia ta, mikpuia, miele eme ʋum be miegale xexea me o, miele gbɔgblɔm be mienya afi si yim miele o, miekpɔ mɔ la.
We were born in that way. We are the church of the living God. Of course, we're scattered all the world. But this is proof of today together we come in His name. We come to do what He said. What He said we're doing when we come together. Pray for the sick. Lay hands on them. Prayer faith will save them. May your heart come to Jesus. In the name of Jesus Christ, I obey the commission of God's day and the Lord.
What Jimmy the Mossiaji? Miawoe nye mawo gbagbe la ƒe hame la, alo mienye ƒe akpa ɖe, eile me ba be ekaka ɖe xixia me katã, gake esia nye hatsotso si tso wo dome, egbe la, mie ƒoƒu va le eƒe ŋkɔ me, mie te va nu si wògblɔ be miawɔ la gbɔ, nu si eyama ate ŋu aɖe fia nenye be mie va ƒoƒu la, mie do gbe ɖa ɖe dɔlelawo ta heda asi ɖe wo dzi, xɔse ƒe gbedodoɖa la axɔ dɔlela ɖe agbe, wo dzi dɔlelia aɖe asi le ŋuwo. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi, mewɔ ɖe dɔdɔ si Mawu tsɔ nam la dzi.